Blog Talk Radio.
Tout d'abord, je suis sorti mon thèse à ma scolaire d'Isabouka, il faut dire Washington DC. Tout le monde est à nous, ni Tariki Ambere, Zoukis Kwakane. Nous avons dit que 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 nous avons bagaruka buri wa gatanu aho nyine tubana mu kiganiro igenyi bikabireje kongera kubana namwe kuri mugoroba ni ibintu by'agaciro gakomeye shimira abanyarwanda hirya no hino cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda nkunda kuvuga nibo biragoye kugira ngo bigaragaze bashimangire ko bari ku ruhande rwiza rw'impinduramatwara bashyikiye urunyarwanda ni benshi cyane badoza ku mutima ariko uzasanga agatsiko nyine ku rundi ruhande kavuzi yabahande bati Rwanda National Congress yarashize iri marembera harya umuntu uri marembera bamuvuga bati wagutariho bakakuganira bati icyo nicyo ngira ngo mujye mutekerezaho buri gihe iyo mubona ibitwandikwaho n'ibituvugwaho ni gute waba wandikwaho waba uganirwaho kandi udahari ni gute waba ukorwaho ibiganiro waba waragizwe debate kandi uri mu marembera icyo nicyo ngira ngo musigane kuri uyu mugoroba mu cyaro cyacu cy'umugoroba kuko urubyiruko nibo mizo y'abanyarwanda nibo bazazana impinduramatwara twe turi umusemburo dukunda kuvuga ati twe turi hanze intumbero yacu ni uko twe dusimbura abanyarwanda bakumva yuko bakwiye kwibohora kandi iyi myaka tumaze 11 navuga yuko umusaruro wacu urivugira kereka ba bandi badashaka kubyemera kereka ba bandi nyine baravuga bati ntacyo twashima Mujyi wanabategura uyu munsi ndabereka uburyo leta y'agatsiko irimo gutsindwa mu bubanyi n'amahanga twita ubushwanye n'amahanga baravuga ngo bagiye kwataka ihuriro nyarwanda bagiye gusebya ihuriro nyarwanda bikarangira basebya abarundi basebya Perezida Neva bamutuka batuka abarundi ndibaza na abarundi bakunda radita ahuka kuri mugoroba cyangwa badakunda ihuriro nyarwanda ndizera ko aricyo muzagukora kuri mugoroba hari ikiganiro cyaciye kuri radio ya leta y'u Rwanda radio ya diaspora iterwa inkunga na leta y'u Rwanda ivugiraho ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ivugiraho ba ambasaderi ivugiraho abadepite ivugiraho abareperezanta bose b'u Rwanda iyo radiyo yashingiwe na leta z'ubumwe za Amerika muri iyi minsi ishize bageze gukora ikiganiro bagira ngo bajore ihuriro nyarwanda ariko birangira ahubwo barimo gutuka u Burundi bavuga ngo ubutegetsi bw'u Burundi bushingiye ku moko ngo hari gahunda yo kwica abatutsi buriya butegetsi bwa Neva ngo burajonjora ngo biciye abantu cyangwa abantu baheze mu makambi ugasanga noneho icyari kigambiriye rero gusebya ihuriro nyarwanda birangiye bagaragaje ko ari mushwanye n'amahanga turaza kubyinjiramo birambuye nabonye ko M23 mu kanya kashize yatangaje yuko ngo yagarutse imirwano bitewe n'iki ese no kubera inama ya Cogamo ese hari indi mpamvu iri inyuma yinshi inyuma ihagarikwa ry'imirwano turaza kubera mu kanya ku buryo burambuye turaza kurebana none umugabo twatabarije umugabo ukuntu n'abanyarwanda yagizwe umwere mwabonye ukuntu abantu bari bategereje kuri urukiko ko Gerard Rurere neza asohoka byari byishimo hari uwambaje ati ariko kubera iki bakora manifestation y'ibyishimo ariko mu gihe yarengwaga babizi batigeze bagerageza guhaguruka ngo bigaragambye Gerard Rurere neza rero yari akatiwe igihano cya burundu bamurega ibyaha by'ibitekerekano ko ngo yakoze jenoside yahesha imirambo muri iriya universite cyangwa biriya bitaro byose ruriya rukiko rwambukiranye imipaka cyangwa urwo ruhande ibyaha byambukiranye imipaka ku nshuro ya mbere nabonye rwose uriya muhima aciriye porosesi agira urubanza akamukata imyaka 25 agira Gerard Rurere neza umwere nabishimye rwose nabikunze ko tubizi ko arengana ariko abanyarwanda ni isomo kibavanamo tubaza kubireba igifaransa kiragarutse kubera inyungu nyine ubu bagiye kwisha igifaransa abafaransa batanga akayabo nanone programme zo kwisha igifaransa kigiye kuza ngo bagiye kwisha abanyarwanda programme akiserere rwose ku buryo mu myaka ine abarimu bazaba bishyura igifaransa amashuri y'u Rwanda bazaba ari benshi uribaza uti sune kirukanwe kuri iyo mpamvu harya ubungubu ubu uca ururimi kubera ko udafitanye umubano mwiza n'abantu bavuga urwo rurimi wa mugana ko abantu bati stupid ababwira ati muri injiji wa mugana muri iyi myaka yose ishize igifaransa cyabaye ururimi rw'interahamwe uyu munsi bitewe n'indonke murimo muragarura abanyarwanda bati ururimi rw'igifaransa n'ururimi rwiza tugomba kurwisha abana bacu bakarumenya ni ururimi ruzadufasha muri development mu butunzi mu guhahira n'ibindi bihugu mu myaka yashize rwari ururimi rw'inkozi z'ibibi rurimi ngo bakoze genocide rwa rurimi rw'interahamwe ubwo murumva abanyarwanda ubutegetsi dufite Kigali ukuntu babyinisha muzungu ngo ndizera ko batazaba ngo ndatukanye ko bavuze akariho ibi byose tuzaza kubera kuri mugoroba mwese kandi mwa wikaze ndumva ntacyo nibagiwe kumwatubwira niba namwe mfite ibitekerezo bitandukanye ku ruhande rwanyu mukabitwoza tukaza kubigana mugoroba mu kiganiro cyacu komerede epimache na mushobora kanguhereho usuhuza abakunzi baradita kuri mugoroba nizera yuko mwagize icyumweru cyiza kandi nkwifuriza na weekend nziza ikaze mu kiganiro cy'aradita komerede epimache
ndagusuhuje bwana Serge kandi ndagushimiye kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro cyacu igihe ni iki ngasuhuza mugenzi wanjye Adi Abdelkarim tukunze kugihuriramo ngasuhuza abadukurikiye bose cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi bose duhuriye ku mugambi wo kutabara abanyarwanda tukavanaho kari agatsiko kabazambije nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze bwana Serge
urakoze cyane komerede Epimache nta mushobora komerede Ali Abdelkarim salam aleikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu komerede Serge Ramadhani Mubaraka twatangiye igisibo kuva uyu munsi ubu turatangira igisibo kuzageza Imana n'ibitunyuzamo neza tariki ya mbere y'ukwa gatanu so ndashaka ngo mbere na mbere Serge ntangire nifuriza abayisilamu bose abanyarwanda b'abayisilamu bose aho bari igisibo cyiza mu gisibo nibwo twebwe twemera yuko Imana iba turi bugufi biri bugufi y'isi y'abantu nibwo rero buri muntu agomba kwitonda ugomba kwitwararika ugomba kugira imbabazi ugomba kugira imbaraga zifasha bagenzi bawe zumvikana zikora ibiki mbese nkanjye rero mu ihuriro rero urumva yuko nkurikije indangagaciro z'ihuriro ndumva muri uku kwezi ari ukwezi kabisa rwo kugaragaza indangagaciro z'ihuriro nyazo kandi ntagagaciro twifuriza abanyarwanda so nifurije abayisilamu bose b'abanyarwanda ramadhani nziza ramadhani karim nkifuriza abayisilamu bose ku isi yose ramadhani nziza Serge ubwo namwe mwese abakristu nzi ko namwe mwari mu gisibo cyanyu kiri bugufi kurangira mu byumweru bibirubanza aribwo hazaba ari Pasika ubwo turabajoyininze rero murumva tubaye tugiye gusiba hamwe ariko turabashimira basibaga tunizera yuko bazarangiza igisibo cyabo neza abakristu tukatugumizamo cyacu nkaba mbona y'umwanya rero kugira ngo ngushimire kubateguye kino kiganiro nshimire na komerede Epimache kuba nawe yaje nk'uko asanzwe aza muri kiganiro cyacu cyaraditahuka cy'igihe n'iki nkashimira abagikurikira n'abaduha feedback nziza n'izindi ziba zidukebura ndabashimira cyane bajye bakomereza aho ngaho turi abantu hari igihe dushobora kuba hari ibintu tuba tutavuze neza iyo mudukebuye rero bituma natwe twiyungura gukora research bikatwongera no kuba tuvuga ibintu koko bidashimisha gusa ariko by'ingirakamaro ku banyarwanda bose Serge turajya mu kwezi kw'icyunamo mu cyumweru gitaha tuzagaruka kuri radio icyunamo cyaratangiye kuko itariki ndwi ni kuwa kane ubwo nabwo ndashaka mu munsi uyu mwanya nifurize abanyarwanda bose kwihangana ariko noneho by'akarusho bakamenya yuko amahano yagwiriye u Rwanda yagwiriye abanyarwanda bose abacikacumu n'abanyarwanda n'abavandimwe bacu ni bagenzi bacu kandi n'abandi banyarwanda babiguyemo cyane cyane b'inzirakarengane bose tugomba gufatana mu mugongo tugakora uko dushoboye tukareba ngo muri iki cyunamo turubahanye dufatanye mu mugongo turoheranye mbese buri umwe yegereye impfubyi iza buri gice cyose hanyuma koranya igihango cyo kuvuga ngo ntibizongere ariko ntibizongere atari mu magambo ari mu ngero mu bikorwa no mu mvugo. Serije ndumva ubwo wenda turi bugira ikiganiro cyiza cyo nifuza kandi nkuko mbivuze nongera kwifuriza abantu abayisilamu Ramadhani nziza abakristo barimo gusiba nizera yuko nabo bari bugumize kugira igisibo cyabo neza sigaje ibyumweru bibiri nabivuze hanyuma n'icyunamo tukakijyamo neza koroherana dushyira hamwe dufatana mugongo kuko amahano yaguye buri munyarwanda ugize ibyago twese tuba tubigize ndumva ariyo ariwo ideologiya y'ihuriro nyarwanda kandi ubwo ngubwo nkatumira natwe ko tuzibukira hamwe y'abanyarwanda bose itariki 9 z'ukwa 4 mu rwego rwa collective memory. Urakoze cyane Serge, ubwo tugira ikiganiro cyiza. Murakoze.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarimu. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nongera nyine kwifuriza abantu kwezi gushya guhire. Ndabona mubyandikira kuri WhatsApp buti bwana ndayizeye kwezi gushya guhire, nibyo namwe tubifuriza. Insanganyamatsiko yacu rero yubakiye ku bushwanye n'amahanga. Reka dutangire kuri ingingo ya mbere. Navugaga ko mu bushwanye n'amahanga bado reka maze nshimire Dr. Tere Mutabazi ku kiganiro twagiranye abenshi muri iyi minsi nicyo cyatambutse nyine kuri programme za radio itavuka. Mfite commentaire nyinshi nagiye nakira bavuga bati ni byiza guhora musobanura kuko hari byinshi wenda tuba tutarumvise ku ikubitiro tugenda twumva amagingo aya, kandi koko iyo niyo gahunda y'ihuriro gusobanura bizahoraho kandi tuzakomeza tubigarukaho. Ntihagire uzarambirwa rero ngo kuki dusobanura cyane, tugomba gusobanura kuko birakenewe kugira ngo ntihagire umunyarwanda uvuga ati sinabashe kubona ibisobanuro bihagije. Dr. Tere Mutabazi kuri mugoroba ndagushimiye kuko mfite feedback zitandukanye z'abantu, yaba abakorege mwakoranye abo mwiganye bambwira bati suza umusangira ngendo. Dr. Tere Mutabazi, navugaga rero ku nsanganyamatsiko y'uyu mugoroba ndagira ngo ture mu bushwanye n'amahanga. Ushobora kuvuga ngo ugiye gusebya ihuriro nyarwanda bikarangira ari wowe wisebeje, ukavuga uti ngiye gutuka ihuriro, ngiye kuryangisha abanyarwanda abanyamahanga, bikarangira wa mugambi mubisha wawe wigaragaje. Ibi kandi uzabisanga mu bamotsi b'i Kigali, uzanabisanga mu bitwa ko ari muri opposition no hanze. Ibyo sibanga ibyo mwumva cyangwa mubona buri munsi nibyo hari uvuga ngo ariko kubera icyo abantu bitwa ko ari opposition babasebya mufiki, mujye mushoza namwe murebe mwihitiremo ko ntabwo muri abana. Hii muna mgira ati hii ala wanuwa nimo pozitio wa sebja wa horichi wa angirichi. Ibjorgo sinu mwure nganzira vgavo alika wanyarugwane wajiwa shoza wa itemo ukuri. Ibjukuni mabigumane wa ambugani bidafta kamara wajugunye hawa nji ufaza kuwa gulangu uyungu imu mkunde uyumu mganga. Iyo milongu nako tuyatu ijendera mwure nyarugwanda kandi hawa nina politike yacu. Ndajia wana tukuiwa anuwenda kuri politike yusu wa njina mahanga mkubja kuzgule teru kwa ndesho vundi ahoba kuzitikara wajira ngu bajori huru nyarwanda bavuga ngo kuki huru nyarwanda ryaba ryarandikiye ngo ivarise ndayishimiye cyangwa ngo ryarandikiye ngo nitaba ibiganiro nguriya mugabo w'u Burundi yeboye Burundi nawe nta shinga nta hagaze igihugu cy'u Burundi cyokamwe n'amoko, igihugu cy'u Burundi bafite politike yo gutsemba abatutsi, president never nta bwenge agira, ni umuntu uhagaze w'igishushungwe cyangwa udafite gutekereza. Urabireba ukavuga uti decomposing mbanze ndebe topic y'ikiganiro, ndebe insanganyamatsiko y'ikiganiro, none ndebe abatumirwa bakora ikiganiro nka kiri afata icya kiganiro ntabwo cyari live, kiriya kiganiro ntabwo cyari live ahubwo cyari pre-recording nkurikije uko nayibonye. Emisiyo nk'iyo ubundi wari ukwiye gutuna inyuma ukayivanaho kugira ngo idatere ibibazo muri diplomasi, wari ukwiye kuyivanaho kugira ngo idatere umwiryane mu bubanyi n'amahanga. Ariko bitewe n'uko bari abantu b'i Kigali tuvuga yuko bakwiye gusezererwa bakavaho barananiwe, ntibakimenye icyiza n'ikibi. Emisiyo nk'iriya itriginga umubano mubi hagati y'ibihugu. Dewo sikagira neza abenshi banyandike bambwira bati uwo ni inkozi y'ikibihugu ntimumuhe agaciro, ariko reka tubiganire kuko biteye impungenge ku Banyarwanda. Hari ibintu bimwe tugomba kujya tuvuga kuko bigomba kuvugwaho kugira ngo abanyarwanda bamenye uko ibintu biba bikora kuruta ngo tubyihorere tubigire icyo tubivugaho. Ariko reka tubivuge mu nzira y'ububanyi n'amahanga. Emisiyo yabo yari gusebya Rwanda National Congress, ariko birangira umugani bata kinga insisiyo z'Uburundi umukuru w'igihugu cy'Uburundi Perezida Evariste Ndayishimiye watowe ejo bundi baravuga ngo ntabwo yakwitwaza yuko amazira ya myaka nk'ibiri ayoboye Burundi ngo kuko ngo yabaye umusirikare mutoya agenda kuriramo ideoloji weza nguni bafite mu Burundi nyine nawe ngo arayizi imyaka ngo 18 bavuga ngo hari ibibazo byinshi mu Burundi ngo bagiye babigira mu ruhare n'izimye magambo wenda icyo ndagira ngo numvikanishe kugira ngo abantu bamanze bamenye bati ibyo uvuga ni ibiki nuko iriya radio ni ya leta y'u Rwanda iriya radio ni ya diaspora ariko ikorera mu ntara ya gatandatu bivuze yuko editorial ni iriya radio leta y'u Rwanda n'ikigiki irayandorosa abantu batanga ibiganiro kuri iriya radio ni abayobozi b'u Rwanda usibye Kagame turatanga ikiganiro ariko dufite abaminisitiri dufite abadepite dufite abambasaderi bivuze yuko rero iriya ni imwe muri radio y'u Rwanda ikorera mu buhungi ikorera muri diaspora ni iya Kigali abayivugiraho ibyo bavuga bigomba gufatwa mwihame ko ari umurongo wa leta kandi mu gihe kuvuga ikindi gihugu ugomba gucara mukayunguruza ukamenya ibyo uvuga aha ndagira ngo dushimangire matirike dufite mu ihura turavuga tuti ntituye twinjira mu bintu bireba za leta z'ibindi bihugu dushobora kuvuga ibyo tugomba kuvuga tukagira limite ariko ntabwo twinjira muri administration y'ibindi bihugu ngo tujye kujora uko ibihugu bikora diplomasi yabyo ariko biteye isoni ariko njyewe biranshimishije kuri mugoroba ko tubiganira tugaragaza uko ubushwanye n'amahanga buteye aho mushobora gufata umukuru w'igihugu watuye n'abarundi b'abahutu n'abatutsi abaheza nguni b'i Kigali babudeho tukagira neza bakamwita umuheza nguni bakavuga yuko ari gahunda yo kwica abatutsi cyangwa yo guheza abatutsi bakavuga yuko igihugu cy'Uburundi kiri muri bankruptcy na wadashinga ari ikiburabwenge kwibaza uti Kagame ni ugira ngo abantu ngo yaciye umurongo utukura ngo ni ukurozinga na nyine bizaba bikurangiranye ariko uriya ni umurongo utukura wo kwinjira mu buzima bw'ikindi gihugu witwa uri kujya gusebya ihuriro bikarangira wimennye inda hari akawudiyo gatubone ngo twifashishe kuko ntabwo najya gukora gushyiraho ibintu byose kuko ni nonsense ariko iby'ingenzi ndagira ngo tubiganire gato reka twifashishe kandi akawudiyo gato kugira ngo byumvikane neza twe twabiganiraho mumbwire niba ari njye wibeshya cyangwa mumbwire niba iriya leta y'u Rwanda igeze ikoresha abantu nka ba Deus Kagira neza batuke zo mu Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi reka twumve aka gace mbere y'uko dukomeza tubiganiraho mu magambo arambuye
Third Lieutenant Deus
murakoze umutwe wa RNC ndawuzi kuko bigeze kuntumaho ngo mbasange ariko ngasanga nta mpamvu kuko iyo ugiye gushinga urugamba ugira impamvu ntabwo ari uko natungana na Tom Ndahiro ngo mpite mpaguruka ngo ngiye kugaba igitero ku Rwanda hari ibintu by'abantu babiri bashobora gupfa ariko ntabwo igihugu cyose kigomba kubiryoza noneho nkavuga nti ibyo RNC mutuzaniye ni ibiki ariko ntibashake n'umuntu nawe udashinga bishoboka bite ko igihugu cy'u Burundi tuzi gifite inkambi z'impunzi zirenze 220 zirimo impunzi z'ubwoko bw'abatutsi 281 bamaze imyaka irenga 18 bari muri izo nkambi badashobora gutaha iwabo n'abarundi b'abahutu cyane cyane bo mu ishyaka rya CNDD-FDD batashobora kubemerera ko bongera gusubira mu byabo ndetse hari n'igihe byabaye gaterera nzamba haza kuzaho itsinda ry'abantu basabye bati aba bantu tubashakira ahandi hantu baba tubashakira ibigwate n'ibiraje mu Kirundi ariko noneho batangire kubaho ubundi bushya none kujya kwifunga uwo byananiye kuki batanye bakajya ku muntu nawe uri gita kuko yonaneye kuyobora igihugu ntitwitwaze ngo yatowe ejo bundi mu kwezi kwa gatanu mu 2020 uriya Evariste Ndayishimiye ariko yagiye kuba general ari uko yahereye ku mukuru tu akazamuka akaba general ubwo yari mu buyobozi ntavugire ngo ntabwo ibyo bibaza bizi nta nubwo abishoboye haru biragaragaza ko afite intege nke cyangwa se ubwenge buke budatuma ashobora gukemura ikibazo cy'abarundi muri rusange ngo atangire kubaka igihugu cy'abarundi kugere kwisunga ufite nawe intumbero yaheze nabwo n'ubuyobe haka ibihumbi bibiri kugeza ibihumbi bibiri na gatatu u Rwanda rwigeze kunyura mu kintu kimeze nka serwakira abantu barahunga ariko isubiye inyuma gasesengura usanga babigezemo uruhare kugira ngo abantu batigite biruke bashwiragire ndetse bitere n'uburakari ku buryo umuntu ashaka gutaha akoresheje uruhembe rw'umuheto cyangwa imbunda ziremereye bajyaga batwigisha mu gisirikare hari ibyo bita kurema akavuyo none iyo nduru igatuma abantu baraka abatabizi bakoyeramo igihugu kigacura imiborobo ubutegetsi bugahirikwa kandi wagomba kubuyobora ariwe urimo kubiyobya n'ikigaragara ni uko abo twahunganye muri imyaka ibihumbi bibiri abenshi twasanze icyabiteraga kigaragara kandi twese turataha ngo turubake u Rwanda abandi bafashe ikiruhuko kizabukuru ariko bararuhutse barakama izo batunze burya ngo ibisa birasabirana bibutse kujya i Burundi kuko i Burundi ni indiri ya FDR abahutajwe amashyamba ya Congo bibereye Bujumbura mu gisirikare nanone kandi i Burundi ni ikinyabumwe cy'ifatizo cy'ivangura ryoko rishaka gucupiza no kurimbura ubwoko bw'abatutsi ku isi y'i Burundi ndavuga ngo bagende bambwirire izo nkozi z'ibibi ntagire zigatemugaro insina z'izo mpabe kuriya Padiri Manase ntagire n'umuntu n'umwe umuhana umubwire bariya abantu bahejeje abarundi 281 mu nkambi batazi n'igihe bazaviramo kugeza igihe bakamaze imyaka irenga 18 none abo bantu igihugu kirimo cyahombye niko nabyita bankrupt cyarahombye kubera ko abayobozi bahereye kera bayobya abaturage kandi bashyigikiye ivangura ryoko kumugaragaro hari igitabo cyasohotse cyanditswe na koloneli Rwasa Zakaria wanditse ngo genocide des Tutsi au Burundi par une pseudo démocratie Hutu yacyanditse muri uyu mwaka kiragurwa kuri Amazon kiraboneka we yerekana abo bagizi ba nabi badasiba gucupiza no kwica abo batutsi ntabwo icyo gihugu nacyo cyahombye buheriheri kuko nta hantu tugaragarizwa ko kizazanzamuka kitarangije gukemura ikibazo cy'abarundi bose ntabwo cyaba akarorero kuri iki kiganiro nagira ngo mbabwire ko mu mateka n'imigani ya Kinyarwanda nagiye nsanga umuntu wese urwanira ikibi se ikibi rusopanya asaza nabi apfa nabi n'abariye rero bahetswe na ziriya mpyisi z'i Burundi zabujije abantu amahwemo zikababuza igihugu cyabo bazageraho babati kure nta kuntu abantu babuze igihugu cyabo amahoro babizi kandi babishaka imyaka ikaba irenga 18 nta n'igihe tubona kizarangirira bashobora guheka abandi nabo kandi nabo bahora mu mirwano babuza abantu umutuzo wo gutunganirwa ubwo rero nabo ntibizabatangaza mubonye abonetse Rutaraka akamutekura yibwira ko amuhetse mukunze azamutika
murakoze cyane namwe retired lieutenant
impyisi z'i Burundi nta nubwo bakiri abantu abarundi muri impyisi ngo rero retired lieutenant tukagira neza arabagereranya ko muri impyisi impyisi mahuma rwose harya ubu twavuga ko iyo ari diplomasi kuri radio ya leta y'u Rwanda harya ko bari baje gusebya ihuriro bikarangira basebya abarundi basebya ubuyobozi bw'u Burundi ndagira ngo kirokire tukiganiremo ariko mu yandi magambo hano abagiye babinywa mbwe bati uyu mugabo yivugiye ko yahunze mwaka w'ibihumbi bibiri kugera mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yari muri FPR Inkotanyi niwe yakoreraga grade rya lieutenant aza guhunga mu mwaka wa 2000 avuga ko yahungutse mu mwaka wa 2003 avuga ko bamwe ngo baba baragiye muri retirement mu kiruko kizabukuru barimo babayeho neza sinzi wenda niba arahungiye mu Buraya mu Bubiligi cyangwa he ariko nzi neza yuko ari wakunda kuba ari kuba ufite amakuru n'ubu burimo muranyarukira muti yakoze sisiteme ya voda niko barimo kunyandikira kano kanya yabaye rero mu muzamashyaka cyangwa mu hari ikintu cyitwaga igihango umuntu ari kuguriza mukaraba igihango cyarimo imiryango igeze kuri itatu niba ntibeshye igihango harimo abahoze muri FPR harimo abahoze muri FPR Rwanda Patriotic Front ndetse n'abarwanyi ba Force Democratique de Liberation du Rwanda FDR umva abahoze muri FPR abari muri abahoze muri FPR abahoze FDR Force Democratique de Liberation du Rwanda hakazamo n'ikitwa Alliance pour la Naissance de la Nation Arena hamwe n'umutwe wa Monarchie Nation Imbaga nyabutatu nyarwanda murumva n'imiryango igera kuri ine abahoze muri FPR muri FDR muri Alliance pour la Naissance de la Nation Imbaga hamwe n'abashaka Monarchie bari bumbiye hamwe arabyivugira ati twari dufite intumbero yo gukura buriya ubutegetsi dukoresheje imbaraga arabyivugira byose ubundi ati ubwo bugere ndende ndababwira mu ncamake ati yahunze Kayumba na Karegeya mu mwaka wa 2003 bari bakiri mu Rwanda niba atawe mu mwaka wa 2003 bakiri mu Rwanda yahungaga iki kandi bari bahari bya binyoma byabo ikindi nanone amakuru dufite yuzuye mwimerere nuko yari umukozi wa Kigali no mu Burundi muri aya mashyaka yarabanekaga abavangavanga ari kuri perolo y'u Rwanda yishyurwa na Leta y'u Rwanda n'abandi nkaba nashamaje n'abandi nk'uko uyu munsi biharerega tufite abantu bahembwa Leta y'u Rwanda siwagize bari muri opozisiyo babandi bwo batukana bagira bate mwe mukabaza mutari ko abantu muri opozisiyo bimeze bite kandi bari kuri perolo bahembwa Leta y'u Rwanda ni kimwe n'aba bagarero ba deusi kagira neza komandari Abdulkarim ubanye n'amahanga tubukomeyeho tuvuga yuko tuzabushyira mu nzira nziza kandi tukavanaho ibintu by'umwiryane Leta y'agatsiko yatetse abanyarwanda ingingo y'ubanye n'amahanga ni ikintu gikomeye cyane ibi bintu bivuze iki ku bushwanye n'amahanga ba Leta y'u Rwanda ariko kwibasira leadership y'u Burundi ukageza ubwo bita impyisi ukavuga yuko umukuru w'igihugu ari ikiburabwenge ukavuga yuko adashinga ko abarundi bubakiye kuri politiki y'irondabwoko yo kwica ubwoko bumwe ibi bintu ntabwo bikwiye kwihanganirwa bikwiye kwamaganwa kandi Deus Kanyereza akaba yakurikiranwa komandari Abdulkarim
Serge urakoze cyane birababaje ku discussing umuntu nk'uyu nguyu na bagenzi ba Tom Ndahiro n'abo bantu bise bavuze ngo ni radio ki ni re program y'iki One Nation ibintu nk'ibyo
ngiye One Nation Radio ya diaspora ya Leta y'u Rwanda
mu by'ukuri tuzi ko diaspora ari intore tujye tubivuga neza nta diaspora ihari serije kuri diaspora bivuze iki mbese ubundi muri diaspora ntago bakabaye habamo abantu baza bakavuga batyo kuko diaspora ikiberaho ni uguhuza ibintu bibatwara mu gihugu cyanyu ariko diaspora y'u Rwanda igaragaza abanyarwanda ubwacu ikibazo dufite serije nge burigenza nkavuga hano burigendaza nkayo babwira ikibazo ntago ari Kagame ikibazo ntubwo abanyarwanda serije n'abanyarwanda badukurikiye urabizi yuko impamvu twavuze tutarakora ibindi bya byo byose icyo tubanza gushyira imbere icyo tubanza gukora ni uguharanira ubumwe bw'abanyarwanda umwe bw'abanyarwanda buvuze iki ntabwo buvuze abantu gushyira hamwe for the sake yo gushyira hamwe oya burarenga ibyo ngibyo buvuga yuko buri munyarwanda agomba kubaha mugenzi we akamuha kuvuga uko atekereza ibintu nta gasuzuguro nta gutukana nta gusebanya ntaki aba rero ibyo bakora ntago bo barimo kuvuga ngo baravuga barazana ibitekerezo byabo ubwo barazana ibitutsi barazana gusebanya barazana kugira ariko ni mu gihe n'umwera ubavuye bukuru Serije uribuka Kagame mu 2015 uko yavuze perezida w'u Burundi nyakwigendera perezida Nkurunziza uribuka ibyo yamuvugaga yari imbere ya Unity Club nibyo barimo uribuka uko u Rwanda rwakoze uko rushoboye ngo rugaragariza amahanga y'uko i Burundi harimo kuba genocide ngo barimo gukora abatutsi genocide uyu mugabo Deusi nibyo arimo kuvuga ikimenyesha iracyari gahunda yabo gusa nuko amahanga yabyamaganye uribuka yuko agakiko ka Loni kagiyeyo kakibuhurirana Nkurunziza akabereka nyina akabereka umuganga we akabereka abandi mbese abantu bamwegereye cyane b'abatutsi akavuga ati si nakwica nk'abatutsi kandi mama ari umututsi umuganga doctor wanjye personal doctor wanjye ni umututsi abandi inda ushinzwe ubuzima bwanjye undinda ni umututsi n'abandi abereka n'abandi ntabwo bagarukiye aho ngo kwa Nkurunziza bagiye muri guhura na parliament urabyibuka barabigaje byari kumugaragara babereka bati kabisa ibyo bintu nta bihari babatwara mu bantu basanzwe bavayo bavuze bati biriya bintu nabyo ikinyoma bagikubitira ahagaragara kabisa kirarangira kuva icyo gihe ya mashagaga ya Kagame yose ku byerekeye Burundi abararangiye asigaza none wakwiriye kujya guterayo ibitero shuma no kugira ibyo akora nibwo batangiraga na Red Tabara n'ibiki byose. Now ndimo kuvuga bino bintu kugira ngo abantu barebe
bimwe bidukikije muri iki Burundi serumu barayifunze cyangwa bariho barayifunga ariko biturutse kuki amateka yenda gusa nayo hano ubuyobozi bwaberaho kwirwa gwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzaho aba ntawe umuvugisha ayo barataba bagapfa buri munsi bakirwa bakurura imirambo ku street ibyo Afurika isanzwe ekosero abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiri aho ngaho iyo nayo ngo ni diplomasi cyangwa ni politiki ntabwo niko bimeze kuko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda ubuyobozi bukirwa bwica abantu imirambo itemba mu nzuzi abantu bari ku mihanda abana bato abagore arangiza ukajya kubihindura politiki ya nyabagi mbese bavuga ko uteye u Burundi ibibazo nk'ibyo yaturutse undi muntu ugiye kubatera ibyo bibazo n'uwaba kwifuriza inabi ahera ku mafuti yawe niyo byaba ari ahandi bituruka biriya byo mu baturanyi hano i Burundi n'uwavuga ngo ni u Rwanda rubitera Rwanda wajya kubitera umuntu w'umugome mu Rwanda wifurize n'aba Barundi agomba kuba yarahereye ububi bw'Abarundi yahereye ku bayobozi b'abibi Burundi bakorera nabi abantu babo wenda nawe abijyamo ikibazo ni icy'abantu bwabo ari bakwiye kuba barize isomo byabaye hano bamwe bagezemo n'uruhare mu batemye abantu harimo abantu bavuye hakurya y'umupaka
Comrade Ali Abdulkarim wari ubikomeje avuga uti umwe ruturutse bukuru bucya bakwiriye hose kuko Lieutenant Deus Kagiraneza aratera mu kirenge cya Kagame niwo muco niyo mpamvu iyi gahunda ni gahunda ya Leta y'u Rwanda ni gahunda y'abadestabilizaga u Burundi bagira ngo basenyera inteko cyangwa basenyera leta kuko urumva binavuga n'ibyo Kagame yavuze nibyo tuzi bituruka muri intelligence y'u Rwanda byo gukomeza basenya ubumwe bw'abarundi mwakomeza ari gukemeza mu kugira ngo bijye kuri rekodi
Oya urakoze cyane Serge kuba wibukije abantu ko abantu abanyarwanda n'abantu nk'abantu basanzwe abantu bari bagirwa cyane. Kuba rero nk'ibintu warabitsuka bizana ukabyerekana bigaragaza yuko uyu Deus byarimo kuvuga ari umurongo wa leta y'u Rwanda. Ntabwo leta y'u Rwanda irimo kuvuga kumvikana n'u Burundi kubera ubushaka kubishaka. N'amahanga arimo kubategeka uti mwaratubeshye twebwe turashaka ngo dukore n'u Burundi turashaka ngo twongere tugire umubano nabo n'ikimenyimenyi Serge uribuka ejo bundi baje hano muri European Union u Burundi babuhaye miliyoni zirenga 100 ngahe u Rwanda babuha miliyoni 215 gusa n'eshanu u Faransa bwazaye miliyoni 20 gusa n'ibyo Kagame yatahanye nazo nk'icumi zasigaye mu ngendo z'indege n'ibitugabaho abagenzi be ariko izi Burundi zose zagiye hariya. So ibyo avuga bya serumu rero byarafeyirinze yakoze uko ashoboye kugira ngo ntibahe u Burundi imfashanyo babafatire ibyemezo bagire ibiki ariko bya byemezo byose bari barafatiye babikuyeho y'Amerika yabikuyeho noneho n'amafaranga batangiye kuyabaha n'ama embassy menshi yari yarakinze ndizera yuko yasubiyeyo ataranasubirayo ari mu nzira zo gusubira ngo ajye i Burundi. So ibingibi byabaye ku Burundi Burundi bugakora uko bushoboye bagira ngo ufite intege nkeya bugashobora kugaragaza yuko atari byo Serge birantwara no kuri ibingibi byo gushaka ngo barasebya ihuriro gasturi kukuri gasta ubufite cause cyangwa impamvu nyayo byanze bikunze nubwo anyura mu munzita nimezite biranga ukabinyuramo ugatsinduka gumuri ukuri mugano w'abanyarwanda ukuri guca muziko ntago gushye kuzaguko ibyo turimo rero by'ukuri by'impamvu y'ukuri bizaguma ari byo bavuga ngo ibiki bakwifuriza ihuriro ibiki bagira ibiki gasti ihuriro rizaba riri kukuri rizaba rifite ingengabitekerezo nziza ishingiye ku kuri cyangwa kuri principle mu cyongereza ishingiye ku bintu bihamye nubwo wagira iki nubwo bazakora ibiki bizanyuramo nk'uko babigerageje u Burundi. U Burundi bugaguruka ubungubu bukaba bwatangiye gutera imbere cyane no kubasiga. Ntabwo Serge ari u Burundi gusa, mbabarire nashatse ngo mvuge kuri byinshi ngaragaze yuko ibyo barimo ari ubusa. Serge uzi uko u Rwanda rwavuze Congo, Kagame avuga Congo yuko ngo ibibazo ari ibyabo ngo baneze bakabyikorera n'ibiki. Ejo bundi mwabigarutsemo wowe na Bwana Baraka na François
wewe
yes mubigarukamo mubyibutsa ibyo bintu uko Kagame yavugaga nibwo abanye bw'amahanga abadafite mbese wavuga ngo we kuri we yumva atita kucyaba ku mbese ukuntu abantu babona u Rwanda kuko kuri ntakorera inyungu z'u Rwanda akorera inyungu ze akorera inyungu hariya bakorera inyungu za Kagame n'umugore we n'umuryango we gusa n'abana be ntabwo akorera inyungu z'u Rwanda kuko umuntu uzi gukorera inyungu z'u Rwanda iyo ukorera urugo rwawe urarubanira kuko iba haje amapfa ukamenya ngo uragira iba hagize ikibi ukamenya ngo uratabarwa ariko umuntu wikorera ubwe ku giti cye kandi ubuzi ngo abaturanyi abanyafurika yarabataye we afite abalobisi cyangwa abantu bishyura amafaranga bajya kumuvugira mu bazungu aba yitwara nk'umuzungu cyangwa ubu ngubu akitwara nk'umwarabu kuko yabonye yagiye Katari yumva yabaye nawe umwarabu nk'abakatari. Nicyo kibazo Serge dufite mu Rwanda, niyo diplomasi dufite y'u Rwanda. Noneho aba bamutsi rero babo bitwa abo badeusi nibo batomu ndahiro nibo ngo umugore ngo yitwa Chantari ngo nibiki nuriya wakigize n'abandi bose bameze kuriya Serge ntago abo bantu bose bashobora kundusha FPR original.
Ariko Ali, mbere yuko najya ho wenda ikibazo cy'amatsiko Deus ari kugira ko yahunze mu 2000 kugeza 2003 agahunga Rwanda akajoinga imitwe bagashinga imitwe yari ifite gahunda yo kuva no gutegeka bwa Kigali bakoresheje intwaro yabyivugihanga ahunga turi kumwe turagendana.
Yes, Serge nawe ndashaka ngushimire na comrade Etienne kuko mwaje gusobanura neza twibyo twavuze ku wa gatanu w'igishize yuko iryo nyarwanda icyo dushyize imbere n'uguhindura ikibazo cy'u Rwanda guhindura ibintu mu Rwanda binyuze mu mahoro mwarabishimangiye kandi iyo gahunda yihuriye nk'aba rero baba baragiye bakumva bya mitekereze y'abanyarwanda benshi bafite ngo kugira ngo mukemure ibibazo ntabwo mwakwicara ngo muganire nk'uko abantu bicara on the table bakabikora nk'uko ubona abanyagitugu bose babikora ku isi bakumva yuko bagomba guhangana bakumva yuko ari ukurya mu masasu n'imbunda sibatekereze ingaruka zabyo bumva yuko n'umuntu uwo ari we wese ariko ari bubigire ntabwo ariko bimeze Serge twarabigerageje muri FPR ariko ingaruka zabyo twarazibonye ntabwo twabonye icyo twashakaga icyo twaharaniye abantu bari mu FPR bitangiye abantu bapfiriye mu Kagera hariya ahandi hose Serge ntabwo twigeze tubibona twaba FPR n'abari mu gihugu abadafunze bariho inzogera abatariho inzogera babaye ibiragi uribuka kumuhuza yise uriya wari minister wa justice Karugarama urabyibuka kuno yise kubukwe mu mikoro y'ubukwe bwa teta Rwigema uribuka Karugarama yise.
Yes, ndabyibuka yise ariye yise gukira
mbarubukeye
oya n'inyuma y'iminsi sizikunabize kuri anyway ndabyibuka yeah.
Ariko ibyo birakwereka ntabwo ari we wenyine kandi bariya ni abantu ba RPF banyabo ntabwo ari bo gusa Serge General Frank Rusagara ufunze kandi akaba ari mu zabukuru ze nziza ni umwe mu banditse constitution ya RPF Gerard Gahima wumva barimo kuvuga muri kiriya kiganiro cyabo ni umwe mu banditse constitution ya FPR nakubwira benshi cyane General Kayumba barimo kuvuga ibintu bikomeye cyane mu Kagera ibintu bikomeye cyane mu Kagera niwe wayoboye kosi cy'abana badisayidinze ngo bagomba ku withdrawinga abatwara Rwempasha abenshi bamwe bapfira mu nzira ariko ashoboye gukemura abato ari ubakomandinga barabagabanye uriya ibingira afungiye he muri Tanzania n'abandi so Serge ariko kumva nk'uwo muntu wakoze ako kazi baje bakubwiye ngo ntabwo yabihawe niwe yabihawe n'u Rwanda bakibagirwa ngo na Uganda abantu bavuye bari bafite imyanya ikomeye cyane iyo banagumayo bakaba no hejuru cyane kuko bagenzi babo bari hamwe nabo bagiye bararenze cyane ariko kuko batari abaganda ntabwo byashobokaga umuntu arize urabizi ngo arize yabayeho district administrator yatangiye ishuri rya kadamu muri Uganda rya NRM yakoze ibiki byose urabizi uzi ububasha bw'uzi ibiki bwe aragenda arangiza intambara y'abacengezi abandi byabananiye abacengezi bageze Kigali hariya ariko uraje uti ntabwo nibyo yabonye ni igihugu cyabimuhaye no iyi mentalite irapfuye Serge ntabwo twavuga ngo ubungubu ibyo urimo gukora ubungubu ngo ni RNC yabiguhaye no urabi aninga you have earned it warabikoreye waritanze uritanga ntabwo ubungubu epima cy'amajoro ararakora ibiki waza ngo uvuge ngo RNC niyo yamuhaye ubukomiseri cyangwa niyo yamuhaye gukora ibingibi no yarabikoreye igihugu n'abantu. So iyo umuntu astandinze aho akitanga agakora imempe byo kuvuga ngo ni igihugu cyamuhaye cyangwa ni Kagame yamuhaye ibyo bintu biri fraud nibyo dushaka guhindura niyo myumvire isobanye niyo myumvire ikiriho
ni imfura nka ba kamara koma jari yitwa kubw'Imana nyuma y'iminsi
exactly
nyumbira umuntu uriya ni lawyer yabaye minister of justice muri Uganda yarafite ntuza ye law firm ye ariko yagira hari ati bakamuhindura nyine kubwa imana nyine nyuma y'imisi kandi imagine
cyagurwandira hejuru
kimbiranye ro nkanje umuzi ari inshuti ya data muzi nk'umuntu wishoboye gasese n'ibiki hanyuma nkabona nkabiri it doesn't make sense iyo rero abantu baje nkabade usibaje sinzi ibyabo we numvise bambenda kumera nkaho bari abantu barasanzwe mu Rwanda babacika cumu n'uriya mugore Chantali turababarira kubyo banyuzemo ntabwo byari byiza ariko tibaze kuturusha FPR FPR turayizi ko yari imeze turushe Kagame
n'inkotanyi yanavuze ati ibyo nitwigishijwe mu gisirikare kirakire kiranakomeye ati batwishije guteza akavuyo wende pima cyaraza kubivugaho yaharayitinze ati icyo twize mu gisirikare kandi yize mu gisirikare cya RPA cya FPR inkotanyi guteza akavuyo ibintu bigacika bikadogera ubundi ukagera ku butegetsi izi
ntabwo wavuze ko akorera ntuza security zabo
kose n'uyu munsi regara cyane umukozi
ntabwo yaranekaga rero ako kavuyo bakubwira nako kujya kuneka ugateza akavuyo n'ubu ngubu hanze muri diaspora nyuma bita diaspora no kugira ngo bateze akavuyo mu banyarwanda bari hanze bagume bazirikare
yakoze cya FPR yabaye muri desk ya Dani Munyuza avuga ati twize mu gisirikare guteza akavuyo
ariko serije ndashaka nkubaze igisirikare kiri professional nibyo bikwereka yuko FPR RPA itakiri igisirikare ubundi igisirikare kiri professional ntabwo gishobora gukora ibyo ngibyo ntabwo bibaho gikora igisirikare nyine cya nyacyo cyo kurinda ubusugire ariko kugira ngo ujye guteza akavuyo ntabwo bibamo now nsubiye rero kubyo wambajije Serge nta muntu nongere mbisubiremo nta muntu n'umwe n'igihugu umuyobozi n'umwe wo mu gihugu cya Afurika tudashobora kwegera ngo tumubwire yuko ashoboye yadusabira cyangwa yakora uko ashoboye agashyira wake tukabona yuko Kagame bamwumvisha ko kugira imishyikirano ari byiza kuri we ku Banyarwanda no mu karere kose kugira ngo ashobore kugira iyo mishyikirano aveho neza ntazaveho nk'uko bakampayero bavuyeho ntazaveho nk'uko Idamini yavuyeho ntazaveho nk'uko Gaddafi yavuyeho ntazaveho nk'uko Saidi Bari yavuyeho ntazaveho nk'uko Saddam yavuyeho aveho yumvikanye agiye iruhande ahumure twebwe ntituzamukora ibyo yakoze Habyarimana ngo tumurase numvise Tom ashaka kubyihakana na bariya bashaka kubyihakana ngo barashe indege Serije bagiye babeshya abandi twe twari nakubwiye ko twari muri FPR ibyabaye turabizi ababikoze turabazi ni uko bya bindi by'amategeko nk'amategeko nk'uko bavuga iyo amategeko abantu babishatse babikora uko babishaka hari igihe politiki ivuga iti mu bigenze mutya ariko igihe kiragera ukuri kukazaza ntabwo ari igitangaza rero ariko ababi uko tubizi niko bimeze ntawe tubisabira imbabazi kugira rero ngo bavuge ngo twagiye gusaba perezida w'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye ngo abe yatubera umuhuza w'ibiganiro wo kuvugana wa opposition ngo ivugane n'u Rwanda hari impamvu twabikoraga icya mbere na mbere ni umuturanyi ni perezida w'igihugu cy'igituranyi icyo ni icya mbere ariko icya kabiri Serge ejo bundi Ndayishimiye yahuye n'abanyangoma n'ubu barimo kugerageza guhura n'abarundi bose barimo kugenda bagahura nabo birimo kugenda bitungana so bafite experience ntabwo ari ibyo gusa abarundi bahuye na n'uriya wapfuye perezida ninde wapfuye wa wundi wavuye ninde
wavuga Buyoya
kandi uriya Ndayishimiye yari abirimo hagati
yaye umwana we passport diplomatique ejo bundi Brussels
yes ariko na Ndayishimiye yari abirimo hagati yari mvuze ukuntu yajyaga arusha ajya guhura n'abahura n'abantu agira n'iki so afite experience kubimusaba rero ntabwo ari ibintu twasabira imbabazi ntabwo ari ibintu byadutera n'isoni ni perezida ari muri East African Community ari muri African Union Burundi ni igihugu cy'igituranyi cyacu ubundi twari dufite imibanire myiza kandi afite niyo experience ndimo kuvuga
ntabwo twe twari murenganye uri ari urimo kumwita ngo ni igicucu ngo ntabye ashoboye ntabye agize iki yes na washyize re audio ni nkuko shebuja wabo yabigize bikwereka rero iki
utaranda komeza ho ikibazo kirangaha nge nta nibwo ndeba debating here ngo ndareba amagambo banyirubwite bakoresha ku muturanyi tugomba guturana forever kuko ntabwo urwanda rushaka kwimuka ngo rujye ahandi turabanyarwanda dufite impunzi z'abanyarwanda mu bihugu duturanye ko ari bine abakuru b'ibihugu b'ibyo bihugu bose turabegera tukabaganiriza nta gihugu na kimwe dushaka kuvuga tuti iki ntabwo twakivugisha
twebwe serije gahunda yacu irahari polisi yacu yerekeye ububanyi n'amahanga irazwi ni intego ya gatanu mu ntego esheshatu ariko no muri polisi za founding policy documents z'ihuriro nyarwanda irahari ni ya banza ari ya 11-12 ivuga ububanyi buboneye ububanyi n'amahanga buboneye bivuze iki kubahana kuganira neza mbese gukorana kugira ibiki atari ibintu by'ubushotoranye n'agasuzuguro kirazira umuturanyi gutuka umuperezida w'ikindi gihugu kuko ntabwo biba bikureba kirazira perezida wanyu kumva arimo gushotorana n'abaturanyi abantu mwakabaye mwayirana abantu muri organization zimwe ariyo East African Community muri African Union muri abanyafurika mu rwego rwa Pan African so Serge rero kubona umuntu ngweza abivuga abivugira kuri radio cyangwa platform ya leta y'u Rwanda harimo uriya wita ngo umusesenguzi Tom Ndahiro ntamwamagane tumesha Tom Ndahiro arimo nawe kubindosinga bikugaragariza Serge yuko bwa bushotoranyi n'amahanga bukigenda imbere ntacyo bigeze biga Serge biragusobanura yuko iba baranafunguye n'imipaka batayifunguye bayifunguye kubera maonesho kubera ko monoresi igiye kuza ariko mu mitima yabo imipaka igifunze mu mitima yabo kwenderanya bigihari birakugaragariza yuko biriya biganiro bagirana n'u Burundi babikora kugira ngo stage managing ariko bubikiriye abantu bakwiriye kubyitondera rero bakabyitondera ntibizabe nka bya mishyikirano bari bakoze mu Rwanda twese twizera tuti noneho ikibazo cy'u Rwanda kigiye kubonera umuti muri mu Rwanda na kane bagakora ishyano bagategeka yuko indege ya Habyarimana iraswa ntabwo njustifia ubwicanyi bwakoze genocide yakozwe ntanarimwe nzongera mbijustifia kuko ntabwo ari perezida wa mbere ntabwo Habyarimana ari perezida wa mbere wapfuye abandi barapfa bakanicwa ntabwo abantu bahita babica muri Lebanon ziko bishe muri Lebanon bishe prime minister wabo ntabwo baribanizi bahise bajya mu bandi ngo bicane kandi bo bari bafite bafiteho bahanganye nabo ntabwo bagiyemo ngo bicane ntabwo ari aho gusa hari n'ahandi henshi cyane abaperezida bagiye bicwa ariko ntibakora iki na Haiti ntabwo bigeze basubiranamo ngo bicane n'ahandi navuga henshi cyane so Serge ibyo ngibyo byo ni ibintu tugomba gutandukanya
i Burundi perezida w'abantu mu ndege ntabwo bafashe umurongo batemane kandi
absolutely
u Rwanda ariko Burundi ntibigeze basubiranamo ngo bicane bitewe n'uko mukuru
w'igihugu twebwe ibyo kwicana byacu ni umuco tugomba kwemera yuko ari umuco mubi ni cyasha ku Rwanda n'abanyarwanda bose ariko kugira ngo tubikire Serge biragendera muri ya polisi yacu dufite nanone polisi ya 10
nyamara naho gatumvikana iyo ntandwa abanyarwanda bicana ahubwo ni ubutegetsi n'abafite inyota yo gufata ubutegetsi ibyo bintu nabyo bijya biba clear ntabwo ari abaturage b'abanyarwanda bicana
Serge urashaka kumbwira ngo Deusi ni umutegetsi Deusi amagambo yafite y'uburozi ntabwo yakwica umuntu uyu nguyu
No, ariko dehutse ariko ndavuga ko kuri ntego z'umutekano. Numva ari muri leta.
Hanyuma se no mutegetsi wo nguwo.
Ariko ndagira ngo ngaragaze ko iyo uvuga ngo abanyarwanda baricanye ahubwo motivasi turuka muri leta bafite ubutegetsi n'abashaka gufata ubutegetsi. Abaturage bahinga ibijumba n'ibishyimbo bari innocent completely.
Serije nje birankomerera cyane kuko umuntu Mandela niwe wabivuze neza ati umuntu uwo ari we wese avukana urukundo.
Yes.
Umuntu ari we wese yavutse umwana uzari umwana yavutse avukana urukundo. Ibyerekeye imitima mibi arabyigishwa.
Shuru turi kumwe bose.
Arabyigishwa akigishwa ngo uyu nguyu uyameza atya nkabiri ikigenderwa kiriya gahunda yawe yo kuvuga ihuro nyarwanda. Mu kwangisha abantu ihuro nyarwanda ariko ikibazo nuko udashobora kwangisha abantu ikintu cyiza. Ntabwo bishoboka umugerageza ukaguma ugerageza kuko icyo bibagirwa nashyamu nacyo nkivuge nkishimangire icyo bibagirwa ko na FPR batwitaga inyangarwanda batwitaga abantu bafite imirizo batwitaga ingegera nta bintu batatwise so ntabwo aribo babaye ba mbere kwita umuntu uvuga ukuri cyangwa urimo guharanira ukuri kwe kumwita ibyo bashaka kumwita igikuru ni ikihe rero ntabwo turi iterabwoba iyo twari kuba turi iterabwoba Serge ntabwo twakaje kuri radio ni ingingo yabari na Zoom yabari na YouTube yabari na blog talk yabari n'ibiki ngo twakire ariko ibyo barabigerageje byarabananiye kubera iki isi yose ziko Kagame ari umunyagitugu baziro isi yose rero is language y'abanyagitugu language y'abanyagitugu nuko bita umuntu wese ugereje kuvuga ukuri bahita bamwita ngo ni umuterabwoba bahita bamwita ni umujura bahita bamwita ibiki bakamufunga ntabwo ari bo ba mbere babe babikoze right now uriya Ukraine bayitaga iki ntabwo uzi ibyo bitaga aba Ukraine ngo ni nazisti ngo ni abanazi ngo ni ibiki ngo barashaka kwica abarusiya barashaka kugira ibiki nibyo se ntabwo ari byo so ibi ni ibintu bizwi nubwo babita ntabwo ari bo badecidinga umuteroristi ninde utari umuteroristi ninde hari ikiganiro numvise cyanshimishije umugabo witwa Bumaya yagiranye na Jean Paul Turayishimiye Serge niwe wavuze ati mu banyarwanda nta munyarwanda w'iterabwoba uriho ikiriho mu Rwanda gitera ubwoba ni leta ariko uvuga ngo abantu b'abanyarwanda ubwabo ngo harimo abiterabwoba ntabwo kandi nanjye ndemeranya nawe leta yacu bijyana n'icyo wavugaga utu buyobozi nibwo bubi ubuyobozi bwo bwigisha abanyarwanda kwicana ariko ikibazo cy'abanyarwanda kuki babyemera
komandari nyemerera gato ko ndagira ngo numve na ipima cyatekereza kuko turi mu kiganiro twese nawe
atabumva nyemerera mbanze nsoze kuri kino kintu cyandayishimiye Serge so twebwe turamwubaha nka perezida w'igihugu cy'abaturanyi bacu nk'umuntu watowe tuzi yuko Kigali uwidashaka wese imubeshyera ikamwita umugenosideri iba ari umuhutu yaba ari umututsi ikamwita umutezi umujura cyangwa se yagize ibi cyangwa n'umutezi n'umuteraristi ibyo nibyo niyo mpamvu mbona ihuriro nyarwanda baryita abateraristi nuko bazi yuko nkanjye ndimo ntabwo banyita umugenosideri ariko iyo ari kuba ari abahutu gusa wumvise yuko FD bayita ngo n'abagenosideri ubanza babyumvise bose babatondoye bose na Justin Bahunga bazi yuko yari inyuma y'imishyikirano ya 93 aba muri Uganda abi Kampala nawe bashaka ngo bamwite umugenosideri kuko bazi yuko ngo ihuriro nyarwanda ari ishusho y'abanyarwanda ntabwo bakwita abanyarwanda bose n'abagenosideri bagomba rero kutwita ikindi kintu ariko nicyo kidashobora gufata icyo ni icya mbere so twebwe rero ntabwo dushobora kwemera ibyo ngibyo iyo Burundi bafite ibibazo byabo twe turizere ko natwe dukwiriye kuvugana n'abahubwo bakabikemura natwe niyo mpamvu turimo kubasaba ngo bakemure ibyacu in that regard niko byakagenze ariko ndashaka ngo Serge subize ikintu kimwe uyu mugabo yavuze ngo abarundi bafite impunzi zimaze imyaka 18 siko yavuze
yes
Serge abanyarwanda bari mu mashyamba ya Congo abanyarwanda bari Malawi bari Mozambique bari Zimbabwe, bari za Angola, bari za Beni, bari za Kameruni, bari za Central Africa, bari bamaze imyaka ingahe? Si kuva FPR yajyaho kuva muri 2004 si imyaka 29 sumbugu. Urumva yuko aba bantu imitekerezo yabo idahwanye. So iyo ugiye kunenga uriya banza unenga uyu wawe, kuko simpamye ko Burundi bafite abajenerali babo cyangwa abantu bavuga ngo barwanye nabo ba FDD bari mu magereza bakoreyemo. Simpamye Burundi yuko ukurikira abantu babo ngo bujye kubarasa. Nakubwiye yuko mfite amakuru yuko ngo abantu bambwiye mu Bubiligi yuko Perezida Neva yaje agahura n'aba opposition be ubona Nyangoma baranahuye, ubanza na Nyangoma yaragiye ni Burundi. N'abandi arimo kubabwira ngo ntibaze Burundi n'ubwabo. Serije wabonye raporo yazaga ivuga ngo muri 1972 ngo cyabaye ni genocide. Wumvise avuga ati ikintu kiza kudutandukanya ntabwo tugishaka nubwo cyarabaye, ayo ni amateka, ariko tutirimo gushaka kwiyunga. None uyu nguye araza avuga ibingiti. So mu magambo make bino bintu byabo dukwiriye kubitesha agaciro, ariko tunashimangira ko birimo kwereka desperation. Kuko ntibashobora guhindukira ngo bavuge ngo nabo barashaka ibiganiro nk'uko tubisaba twebwe, kandi tutabisabira imbabazi cyangwa bitadutera isoni, kuko niyo gahunda yacu. Ikirimo rero bagomba kuza bakagishaka ukuntu basebya, ariko ibyo basebya nta miningi bifite. Urakoze cyane Serge.
Komunede Ali Abdulkarimu, urakoze cyane kandi ngushimire ku bisobanuro byawe, nshimira no kutwandikira hirya no hino badukurikiye. Nibyo dore nk'ubu tugeze ku bwicanyi, abantu bose barimo barandika bandika n'ababishe. Urabona focus y'ikiganiro yahindutse, dugiye mu bwicanyi. Ninde wishe, ninde wistarishe? So urabona ko hype izizamuka. Komunede Epimache, nagira ngo tugarukeho mugenzi wacu hari nyine afashe umwanya uhagije kandi byari ngombwa, kuko nayifuza ko avuga kuri iby'ubushwanyi n'amahanga. Ariko tuvugishanye ukuri, iyo tuvuga ngo turasenga twemera Imana, iyo tuvuga ngo twishyirana imbere y'Imana mbere yuko tunaganira, Nyarwanda dufite ikintu cya hipokrizi tugomba kubanza kwivanamo. Nge nemera yuko wa mugare kavuge ni ku izina ry'Imana ishobora byose. Umunyapolitike niwe muntu wa mbere uteza umwiryane mu benegihugu. Aho isi bikagira umuturage aba victime kubera politike mbi, iyo bagize politike nziza abigiramo amahirwe. Reka dushyire akadomo tubirekera aho ngaho. Komunede Epimache na Mushobora, turavuga kuri aya magambo ya Deus Kagira neza, aho kugira ngo asebye ihuriro yaratamye ajya gusebya Abarundi. Abarundi ni igihugu cyigenga. Harimo ushobora kwinjira mu buzima bw'Abarundi ngo mvuge politike y'Abarundi ubwabo, kuko nzi neza yuko hari umurongo ntarengwa. Ibihugu bifite independansi, bifite ubuzima gatozi bwabo bwo kujera afere interiyeri y'ibihugu byabo. Ariko umugenzi wacu bisobanuye neza, iyi ni agenda ya Kigali. Abantu bamwe bati uwo mugabo Deo tumuvuga ntimumuzi, muzadusabe tubabwira amateka ye. Niyo mpamvu ngo ni ibyo avuga ni agenda ya Kigali, kandi biri muri politike y'ubushwanyi n'amahanga ya Kigali. Epimache, wakuyemo iki? Wasangiza iki minota 15 bishobotse cyangwa minota mike mbere ko tujya ku ngingo yacu ya kabiri?
Urakoze Bwana Serge, iminota 15 ntabwo igeramo kubera ko mugenzi wanjye hari yabisobanuye ku buryo buhagije.
Biraba amahirwe.
Ariko ikintu nabonye ni uko iyi gahunda bayikoresheje babuze uko uburyo bavuga icyo batekereza ku Burundi, ahubwo bifashisha izina aranitse, kubera ko babonaga hari aho wenda babikomatanya bigahura urwo rwandiko bitwazaga. Noneho baza bafite maske ya aranitse, ariko bishakira kwivugira Uburundi, kubera ko urabona ko aricyo cyari kigambiriwe. Uyu mugabo Kagira neza ntabwo yari gutinyuka kuvugira niba ari kuri Radio One. Ariko ni Radio One ni iki? Ntabwo nzi nuko byitwa.
Bayita ngo One Nation Radio.
Yes, ibyo ni radio nekivara ya Radio Rwanda iri hanze. Siri tuko banavugaga ko nuza diaspora ngo ni intara ya gatandatu. niba bavuga gucyo nuko ari ari ntara yemewe na leta kandi koko nibyo ariko iyo ntari kabirimo intore gusa iyo bavuga diaspora ntago bivuga abanyarwanda bose baba bari hanze ntago muri diaspora serije urimo uramenya ntuzishore ugira ngo waburimo wumva ka diaspora ari ijambo ryaba wenda rireba abanyamahanga b'igihugu baba mu bindi bihugu nanjye sindimo diaspora nabo ngabo ni intore zihuriye hamwe ariko rero impamvu bigaragara ko icyo bari bagambira ari Burundi kagira neza yihariye ijambo asa n'uwihariye ijambo naho Kantano na Bemeriki nabonye muri biriya biganiro Kantano ari uriya mugabo w'amabinga n'indera ni Tom Ndahiro ni ye Tom Ndahiro ye nantuza
kandi umugabo w'igikwerere rwose
nuriya mugore ngereranya na Bemeriki bariya nabazaga gushyushya urugamba ariko message nyayo yari ya
Bemeriki ninde pima
ikomeze ntabwo yabikiganze kirekire
oya natusobanure Bemeriki ninde Kantano we turamuzi
yari mugenzi wa Kantano yari umugore wakoraga kuri radio RTLM ahamagarira abantu gutangatanga utwo tunyenzi ngo batumare ibintu nk'ibyo ndabona na Chantal aribyo yigize nicya kimwe amateka arimo arisubiramo uwo Chantal simuza ariko uko namubonye nabonye ariko ameze nuriya rero Kantano dusanzwe tuzi wowe nawe uko yirwa agira ati urana Kantano yagize yigeze kugira ibihe byiza intambara itari yabasetsa abantu avuga amakuru ariko ntagari kuriya ntabo mbere nta bugomera afite bungana n'ubw'uriya mugabo abantu bose bazi uretse ko byarahindutse mu ntambara abantu bose baba inyamaswa ibyo nta n'uwabitindaho byarabaye bugana ari kagira neza we rero ibyo yavugaga ni gahunda ya guverinoma ni gahunda y'umutekano nibyo Dani Munyuza n'abandi b'inzego z'umutekano bamubwiye gucira buriya buvunderi ku buyobozi bw'u Burundi akavuga icyo butekerezaho ariko kuvuga icyo leta ibutekerezaho ni ibintu bibabaje cyane kubona na perezida ubwo yarageze aho agashirirwa akabura icyo avuga agatangira kwivugisha ko umutekano w'u Rwanda n'u Burundi birimo umubano w'u Rwanda n'u Burundi birimo kugenda neza hanyuma kuri radio y'igihugu iyo radio ya diaspora bagateganya ikiganiro cy'isaha yose inarenga kugira ngo uriya muhungu uriya kagira neza uretse ko hari hano muntu za mu abarundi bamwise kagira nabi ntago baba bakosheje kubera ko umuriro yabasutseho ibitutsi yabasizeho bira nibyo bita igitutsi kiruta ikindi numva na ITN yarabikubwiye bwana Serge nge nageze aho nibaza niba ari umurundi cyangwa niba ari nayo ibyo ari byo aragenda ararondora agatumba kose umutumba wose w'u Burundi ntuza intara zose z'u Burundi yazizengurutse avuga ngo aho abantu bari mu nkambi n'ibiki byose yabanje akavuga iby'iwabo yabanje akavuga ibyo mu Rwanda uko ibintu bimeze yabanze akavuga abaturage ba Kwangondo basenye batagira aho barara kandi bari mu gihugu nta n'intambara ihari yabanze akavuga abantu bamaze kwicwa nta dosiye n'imwe ba Rwigara ba Rwabukamba ba Makuza ba abo bose aze kuri bakize nta muhanga abandi bose azengurukiye none yongera avuga ko mu Rwanda hari amahoro mu Rwanda hari amahoro koko aho umuturage abuze guhinga umurimo we ngo u Rwanda hari amahoro agatinyuka akabivuga ese ubundi yahunze iki niba u Rwanda hari amahoro harya ninde wakwishimiye kuza gusazira muntu uza ko nabonye kagira neza tugomba kuba turi mu myaka imwe cyangwa we nananduta kuki adatanga ajye mu Rwanda agumeyo kuki ari mu guhakirizwa ari mu kuvuga n'ibyo yigeze kujya avuguruza icyo gihe yari ari muri izo ngaga zivuga ngo zavugaga ko zirimo guharanira gushaka kubohoza u Rwanda icyo gihe ko yabivugaga none akaba ameze il est privé de bon sens nta kintu na kimwe ashobora gutekereza cyangwa ngo avuge kimwe mu kanwa yagitekereje ahubwo ni ukuvuga ibyo yafashe mu mutwe ibyo Jacques Nziza yamubwiye ibyo Karenzi Karake yamubwiye ibyo nabo ikigiye bamubwiye badani munyuza n'abandi bose amfete n'ibyo arimo kuvuga ikintu rero gikomeye kigaragara nuko ntabwo yatinyuka kuvuga amagambo nkariya ku muperezida w'igihugu kigenga ku muperezida watowe n'abaturage be ku gihugu kirimo gutera imbere parayeri abantu bose babibona abarundi bararya barahinga bagasarura bakarya bagasagurira amasoko abarundi ntabwo bishwe n'inzara nk'abanyarwanda marigreke babafatiye ibihano n'ubu nabyo birimo kuvanwaho mu gihe u Rwanda rurimo kubifatirwa ariko abarundi ntacyo ntabwo bigeze baganya nk'uko abanyarwanda bameze kuvuga ngo habaye umutekano muke uwo mutekano muke waterwaga nandi Kagame ntiyabyivugiye muri audio wadusubirijeho bwana Serge ntiyavugaga ati niba u Rwanda rwarahereye ku bubi bw'abarundi bukajya kubateza ibibazo yes nabyumve ko ari uko byagenze kari abanyarwanda bagiye guteraho ibibazo iyo abona abarundi bacisha makeya
ashobora kuba nawe yaragiye niyo mpamvu azi imitumba yose iba ari imitumba wayise imitumba ashobora kuba wenda nawe ari mu bagendagayo
biratatse gute kandi bigaragara yanavuze rega no mu Bugesera agomba kuba ari havuka urumva gutimbira akava mu Bugesera akajya mu Burundi akabuzenguruka akongera akagaruka nk'umuntu wakoreye DMI cyangwa wenda nk'umuntu muri bariya bicanyi b'ibisumizi banyarukaga bakajya Burundi none se Burundi ntabwo bwafunze imipaka amahoro akaboneka hari abantu bongeye kuboneka bishwe ku mihanda cyangwa bageze gute uriya akagira neza abantu bamurebe yireba yumve n'ibyo yavuze yumve niba ari iby'umuntu muzima cyangwa azasaba imbabazi kumugaragara abarundi kandi anihane no mu mutwe anihane no mu mutima avuge ati urwango mfitiye abarundi urwango mfitiye ariko buriya si abarundi gusa n'urwango afitiye n'abanyarwanda muri rusange ntabwo waba ukunda abanyarwanda ngo ujye kubabanira kuriya ntabwo waba ukunda abanyarwanda ngo ujye kuvuga amatakara agasa ameze nkariya kandi ntabwo ni umuntu wigishijwe ntabwo yari akwiye kwibagirwa icyo Mugesera yazize n'amagambo yenda kumera nkariya ntabwo hari abantu benshi erega mpawe ibyaha ntabwo ari ukufata agafuni ngo ukubite umuntu mu mutwe umanyure cyangwa ufate ubuhiri ufate umuhoro uteme ijosi n'ibyo byaha by'amagambo mabi nk'ayo yo guteranya yakagira neza nabyo n'ibyaha bikomeye cyane Bwana Serge ngira ngo ya gahunda nitubikomeza guhagarika ababaye ibigwari ababaye abatarakoze ibintu bya kigabo nakagira neza ako gahunda zagahagararaho kandi yari ari mu bubiri yari mu
guhaha na kantano westeri
rwose neza cyane Bwana Serge ndumva ari byo navuga naho ibyo kantano ibyo kantano moderine Ndahiro avuga ntabwo nirwa mbitindaho ni juri ya mugore nabonye wigize iki nta mpamvu nimwe ngo imishyikirano ngo ntibazayemera baracyari bato bose nta uzapfejo imishyikirano bazayibona neza kandi Bwana Serge nibatakubonamo bazambonamo nibatatubonamo tureba bazabonamo abuderika arimo twese ntabwo dushobora gupfira icyarimwe iyo mishyikirano bazayibona bazatubona turi mu Rwanda turi kubashyira ku murongo turi mu kubakoraho icengeza amatwara ryo kumvisha by'imitekerezo mishyashya impindura amatwara mishyashya yo guhindura ibitekerezo ntibatekereze kureba bakagira urukundo nyarwo rw'abanyarwanda bakagira urukundo imibanire nyabo y'abaturanyi bacu erega ibyo tuzahindura ni byinshi tuzabihindura ku banyarwanda kandi tubihindure nabo tubanye nabo abazayirwa bazatwije abakongomani batwishimire abagande bavuga bati aba bantu batinze gutegeka iki gihugu bate abatanzania n'abarundi bose bavuge bati aba nibo twagira babandi twarahinzwe twari dufite abaturanyi bazi urakoze Bwana Serge
urakoze cyane Epimati mu munota umwe kugira ngo ingingo tuyisorezeho imaje yakagira neza n'uyu munsi iracyahari mu cyitwa opposition nyarwanda imaze yakagira neza imitwe yakagira neza turacyayifite mu bitwa ko bashaka impinduramatwara mu Rwanda iyo tubabwira tuti kagira neza ni umukozi wa cyangwa yanahembwaga na NSS bari abanashamaje bangwa na NCC bitwa ko ari muri opposition bakadurumbaganya opposition abantu bakavuga bati kuki opposition atera imbere aba nibo banenga opposition icyo gihe bari mu ngo ntacyo twageragaho kandi ari abakozi ba leta y'u Rwanda bivuze iki kuri opposition y'uyu munsi aho tugerageza kugira ibyo dukora tukagira n'abandi badu batuvangira bakatuvanga bakanenga ko ntacyo tugeraho kandi tire byitwa ko bashaka impinduka abanyarwanda bakajya mu gihirano bavuga ariko kukire bagenzi banyu bavuga nabi kandi nabo bari kuri payroll leta y'u Rwanda mu minota ibiri niba icyo bavuga aho ngaho mbere yuko tusoza ino ngingo
ugana Sherije tutiriwe tuvuga amazina nta bantu bamwe bavugaga bati twebwe turi muri opposition dufite n'ibyo twavuga dufite n'amabanga menshi twavuga barangiza bagashinga amaradiyo y'ibinyamakuru sinakubwira bakabinyoza bakabibyamamare sinakubwira bakajya banyura kuri buri muryango wa buri munyarwanda hano muri Europe badakomanze kubera ko ari ibyatwa ariko barangiza bakandika n'ubuhamya bakandikwa n'ibitabo barangiza bagasubira ku maradiyo ati ngewe uzampa cya gitabo nanditse nzamusubiza amafaranga yakiguze mu kubireka biri kugira ngo ibyo nanditse biveho ati ngewe mvugana na Dani Munyuza nta kibazo turavugana ati babandi abo yavugaga bari kumwe agatangira kuvuga ko batunzwe n'amafaranga y'impunzi bwa Serge abo se ntibahari abo nibo bakagira neza bejo abo ngabo nibo bakagira neza tuzabona bari mu kuvuga ibindi bimeze nk'ibyo nyungu yukagira neza wari uri kumwe n'abantashamaje n'ibindi bigwari nk'ibyo byose abo bose tuzagenda tubabona intambara kwibohoza ni ikintu kirekire cyane hari nk'abo baba barabaye deployed baroherejwe na leta ariko hari n'abandi bagira aho bakananirwa bagabona inzira yo kwibohora ari ndende bakiyemerera kumera nka ya nguge ijya muri kaje muri korotire bakajya bazana umuneke bawunyuzamo hagati y'ibyuma ikaza kumufata bakawusubiza ikihaguseka mwene iyo nguge ntabwo ibifite uburenganzira bwo gutekereza ntabwo ibigifite kapasite yo gutekereza nk'inguge yindi irimo kwirukanka mu biti irimo kujya gushaka furuwi hejuru biba byarangiye iba nuko tuzabona abantu bampaye imana nuko tuzabona ba evode basubirayo ibyo twavugaga muzajye kubishaka muri puberi nibyo ngibyo abo bose baba babaye nk'izo nguge bashukishije imineke hari ababa babaye deployed nongere mbisubiremo boherejwe na leta bari bafite umushahara hari n'abagira bakananirwa bikagenda gutyo bakagira neza bazahura kugereza igihe tuzatsindira urugamba urakoze bwana Serge ariko icyo twibuka nuko nabo n'abanyarwanda nabo nivuga itime y'isisiteme mbi nabo mu byo twigisha turabigisha amaherezo imana iramutse ibasekeye bazafata vuba amasomo yacu ariko ntabwo tuzahwema twagera mu butegetsi mu gihe tutari twabugeraho tuzakomeza tubigishe nabo n'abanyarwanda n'abana b'igihugu ntabwo ari uko bagize ibyago byo kumera nk'uko bameze ko twabatererana tukabasiga mu nzira urakoze bwana Serge
urakoze cyane comrade epimake iyi ngingo tuyitinzeho tuzabigaruka mu kindi gihe kuzi ngingo ntabwo zisaza ariko ndizera ko abanyarwanda baduteze amatwi bakwiye kujya rwose banariza bagashungura bakabasha kumenya icyiza n'ikibi kuko ibintu byose biri hano hanze ntabwo ari byiza ntabwo bizaba byiza ko niyo si turimo turi mu isi y'inyungu aho abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku byo bifuza bibaye ngombwa rero ko bakoresha n'iyingi yakagira neza barayikoresha tugiye ku ngingo ya kabiri ndagira ngo mbanze ariko mikaze mugenzi wanjye ngira ngo dukora duhuzanye kuri iyi ngingo komerede barake mwaramutwumva Jacques Baraka muratwumva ntabwo nkumva kandi uri konekite muri serivisi zaraditahuka hazwi Baraka uratwumva birumvikana uracyafite zayiko amajwi yanjye arimo aragaruka muri studio gerageza urebe ko wakongera kwikonekita mugihe rero wenda mugihe utaragaruka reka tube tutagira ingingo ariko byaba byiza nyine turi kumwe kugira ngo ingingo ya kabiri niwe uri buyituganirizeho sinzi niba waba unyumva amagingo aya ubu waba unyumva
Bwana Serge ndabumva
Okay, super. Uno nda kumva neza amajwi ni clear. Ndi kumwe na Comrade Pimache na Comrade Ali Abdul Karimu n'abakunzi baraditsa ko dukurikiye kuri YouTube, Facebook, kuri Twitter n'ahandi. Niba mwabanza mukabasuzuma mbere ko twinjira kuri ingingo uri budufashe gusesenguraho.
Murakoze cyane bwana Serge na none kumwe uyu mwanya kugira tuganire kuri ibi biganiro byacu. Tuganiraho bijyanye n'ibibazo byo mu karere k'iwacu. Ndasuhuza bwana Ali na bwana Epimake, kandi ndishimye kuba turi kumwe nawe uyu munsi muri ikiganiro. Nawe bwana Serge ndagusuhuza cyane, kandi ndasuhuza nawe ari kutwumva kuri Radio Itahuka. Murakoze kandi mukomere mwese.
Urakoze cyane, tugushimire ubwitange. Kino kimwe twarabanye cyane, kandi uko inkuru ziyari igihe cyose abaturage bakwifuza abanyarwanda bakunzi baraditsaka abantu muri rusange pa abanyarwanda teruma dufite abakongomani, abarundi, abatanzania, abumvise ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa n'uzi ururimi bose baza kuri radio kugira ngo bumve ubusesenguzi bwanyu. Tujye ku kibazo cya kabiri, M23 kwahagaritse intambara. Ibi nanone biri muri strategi y'urugamba. Ushobora kwandika itangazo sinahagaritse intambara kubera impamvu runaka, urimo gutsindwa kubera impamvu runaka, urimo kotswa igitutu. Mu itangazo ryasohotse kuri iki gicamunsi rero rya M23 ryavugaga yuko bahagaritse imirwano bitewe n'uko bifuza kujya mu basaba ibiganiro. Inyeshyamba za M23 zatangaje ko zahagaritse imirwano magingo aya mu gihe zifuza ibiganiro na Leta ya Kinshasa. Kuri uyu wa gatanu, umuvugizi wa M23 yatangaje ku mutwe w'inyeshyamba watangaje ko uhagaritse imirwano nyuma y'iminsi myinshi bahanganye n'ingabo za leta mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iryo tangazo M23 ivuga yuko irekuye ivuye mu bice yari yarafashe igasubira mu birindiro byayo ngo kwirinda kwiproteje ubwabo n'ingabo zabo kugira ngo habe akarere kanini kabatandukanye n'ingabo za leta bivuga ingabo za FARDC mu kwirinda imirwano. Major Willy Ngoma uvugira umutwe yabwiye BBC ko ngo bakiri mu misozi ya Cyanzu na Runyoni, uduce nyine ngo bamaze iminsi bafite, ariko bavuga yuko babasubiye inyuma bagiye kurekura tumwe na tumwe kugira ngo barebe ko haboneka ifatane nini cyane batandukanye n'ingabo za leta, ariko bagashyira imbere inzira y'ibiganiro. Bisobanuye byinshi kuba M23 nyuma iki cyumweru cyose yarakoze ijoro ya Kinshasa. Ejo bundi twarabiganiraga tuvuga yuko abanyarwanda bafatiye ku rugamba, urabona ko twabiganiriye kuri urya munsi. Ku munsi ukurikiraho Leta y'u Rwanda yahakanye iciye mu ijwi rya guverineri kugira ngo Leta y'u Rwanda ikoreshe guverineri unyomoza yuko baratanzwe n'u Rwanda kuruta kubona itangazo rya FARDC. Twarabiganiraga ahangaha. Ikindi mwabonye ni uko igisirikare cya Uganda cyatangaje yuko cyagabweho ibitero na M23 ngo bajya gutwika ibikoresho bya construction cyangwa byubaka iriya mihanda. Igisirikare cya Uganda UPDF cyangwa umuvugizi wa ku ruhande rwa Uganda agatangaza yuko hari abafashwe n'abishwe bagera kuri kumara ko numva ko imfungwa bazimaze mu 14. Ibi byose nanone indege ya Monosco Leta ya Kinshasa cyinjira M23 guhanura M23 ikabihakana. Urumva rizayivene mazabaye kuva ku wa mbere tuganira ku wa mbere kugeza uyu munsi wa gatanu. Hari ibintu byinshi bibayemo. Umuntu yakibaza itangazo ya M23 ryo gukora ceasefire, guhagarika imirwano, icyabakisha inyuma. Turabyibuka mwaka wa 2013 mu gihe iriya FIB yarwanyaga M23, byabaye ngombwa ko Kagame asaba M23 guhagarika imirwano kugira ngo nawe akize amagara ye. Byumvikane M23 n'u Rwanda gusa gutandika M23 n'u Rwanda, M23 n'u Rwanda kuko yashinzwe na Kagame na Kabarebe. Ibyo turabizi ko turi Abanyarwanda. Ibera muri M23, ibera muri RDF turabizi. Iri M23 turayibeshyera usibye ko ari izina gusa ariko n'u Rwanda. Kuba rero bavuga ngo bagarutse imirwano, afite ni Kagame ni Kigali yabitse u Rwanda kuvuga ko yagarutse imirwano. Ariko kubera impamvu ngiye mbona ngira ngo dufashe, hari inama ya Cogamu, hari ukuba Kongo yinjiye muri South African Community, twari twabiganiye ejo bundi tubyibazaho, twibaza ukuntu iyi situasiyo y'imirwano yakomeza. Kongo yinjiye muri South African Community, hari inama ya Cogamu, nabonye Ambasaderi Businge yahuye na Patricia baganira ko n'amacogamu uyu munsi mu Bwongereza. nanone tukareba guhanura helicopteri ya MONUSCO ingabo z'umuryango w'abibumbye n'ikindi kindi kindi kibazo hari ibintu byinshi cyane biganono wakwibaza ukavuga uti biteye biturutse kugira ngo M23 ivuge ko yabihagaritse imirwano uyu munsi kandi iki cyumweru cyose imaze iminsi iri kuruza usibye ko iki cyumweru gusa kuva mu kwezi kwa cumi ivuga yuko yubuye imirwano irwana na leta ya Kinshasa. Reka twifashishe amajwi yo kubona maradiyo mbere ko dukomeza tugana kuri iyi ngingo.
Bateye ku mupaka bafite imigambi yo kotsa ibyuma byo gukora imihanda ariko tukaba twari twabamenye ko baza nuko barashe muri Uganda ibisasu ingabo zacu zirasubiza ibyakurikiyeho nuko twafashe 14 abandi bakagwa mu rugamba bakafata n'imbunda zabo hanyuma natwe umusirikare umwe yapfiriyeho undi yaje kugwa mu bitaro kubera ko yakomeye yari yabonye
aho ni kuwuhe mupaka
umupaka wabonagana
abarwanyi ba M23 bateye muri Uganda kubera iki ko ubundi tuzi ko barimo barwana n'ingabo za Congo
waba iki kibazo bakibabaza na gisimbisi
impamvu mbaza ni ukugira ngo mwebwe mwamenye gute ko bateye muri Uganda
none si ko mufite abantu ku mupaka mwasubumye mukareba twe cyari cyamenye indwano ko zari hafi n'umupaka turabikurikirana tukurikiranya hafi icya kabiri tuza gufata kubona uhuru ko benda kuza kotsa ibyo byuma na kubwira dage dukora imihanda kandi ibyo byuma biri ku mupaka wa Uganda na Congo ntabwo biri muri Congo
kotsa ibyuma bikora imihanda
yego kubitwika
bashaka gutwika ibyuma bikora imihanda
yego ishe barindwi dufata 14 imbunda zabo
ko muri Congo hari imitwe myinshi cyane y'inyeshyamba mwabwiwe n'iki ko abo mwafashe cyangwa se abateye ari abarwanyi ba M23 General Kurege
anasifasha abantu babazi iyo baturuka
abibabwira rero ko baturuka muri M23
yego
none abafashwe abo ngabo mwavugaga mwafatiye ku rugamba ubu bari hehe
bafite
nyine mu bafite hehe mu kigo cya gisirikare muri gereza ya gisirikare bari hehe
mu kigo cya gisirikare
ikihe
uragira ngo ugiye kubakura yose ndakubwiye ushatse wabaza n'abantu munyine township ya Bunagana bakubwiye ko byagenze n'ibisasu byarashwe muri Uganda bikangiriza amazu bakakwereka nayo mazu yanjye bityo
hari amakuru ava mu baturage baho ngaho ku mupaka wabonagana banavuga ko ari koko hari ingabo babonye ngo za Uganda ziri muri Congo ibyo nibyo
oya ntabwo ari byo
hakana mwivuye inyuma ko nta ngabo za Uganda ziri muri Congo
uri kujya kwenda y'iki nta migambi dufite yo umugambi wacu wo kurinda umupaka twawurinze utewe kirwanaho ibyavuyemo n'ibyo
biravugwa ko ngo murimo gufasha ingabo za Congo kurwanya M23 ibyo ntabwo ari byo
abayobozi bacu ntibaragera kuri iyo mishyikirano muri ako karere sibyo rero
mu gutera Congo kuko na Loni yigeze kurega u Rwanda na Uganda gufasha iyo mutwe wa M23 ibirego Rwanda ruhakana rwivuye inyuma
ibigwanisho wa M23 wagirizwa na leta ya Congo kuba ari wo wagavye ibitero urabihakana ahubwo wo ukabwa yuko ari wo watewe umuvugizi wabo ni major Willy Ngoma
c'est faux nous n'avons en aucun cas attaqué les FARDC
nububeshi burenze urugero ntitwigeze dutera ba FARDC niyo baje kudutera ku birindiro byacu hanyuma turivuna twarabahindagije gushika iyo baje bava bari baje bava icanzu na runyoni twabahindagije basubirayo kugira twikingire
uno protege
kwa mbere ku mugoroba Igoma General de Brigade Sylvain Ekenge umuvugizi wa leta ya Kivu ya ruguru yeretse abamenyesha makuru abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe avuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku rugamba na M23 itangazo ry'uruhande rw'u Rwanda rivuga yuko abagabo berekanywe amazina yabo yavuzwe n'urwego rw'ubutasi rwa Congo tariki ya 25 kwezi kwa kabiri guheze mu nama yabereye i Kigali iryo tangazo ryashyizwe ku mukono na guverineri François Habitegeko umukuru w'intara y'uburengerazuba rigira riti RDF nta muntu afise amazina yavuzwe muri ririya tangazo ry'uruhande rwa Congo umuvugizi wa M23 major Willy Ngoma nawe nyine arahakana yuko atabanyarwanda bariko barafasha uwo muhari
anokeka nous travaillons avec les Rwanda anokeka
nta n'imwe dukorana n'u Rwanda nta na rimwe berekanye bajya abantu babiri n'abanyagihugu bazwi na bose uwa mbere yitwa Habyarimana Jean Pierre ni umukongomani w'imasisi avuga ikinyarwanda afite umugore w'umukasayi uwa kabiri ni uwaje neza Muhindi John batazira zaje nawe nyine arazwi neza ikiwanja nk'umwimishatsi mu karere ka Rutshuru
ariko rero muri kahise ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaragirije u Rwanda na Uganda gufata mu mugongo uwo muhari wa M23.
Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise bar M23. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise a suivi les communiqués de FRDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position des Runyoni et Tchanzu et à connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant deux éléments, soi-disant des capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ses propos indits et incongris, les M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FRDC tiennent à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FRDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et des Sirkois. Nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Masisi, marié à une Kasayenne. M. Wajeneza Muindi John, alias Zaji, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FRDC. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, comment expliquer que les militaires FRDC en débandade peuvent avoir la capacité de capturer son adversaire? Fait à Sarambwe, le 29 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, je vous remercie.
Nguko rero nshuti bakunzi baravyitahuka Major Willy Ngoma anyomoza kuri bare abantu babiri twabonye avuga yuko ari abarwandophone bo muri Congo atari abanyarwanda nkuko byavuzwe kandi atari abantu ba RDF. Ku rundi ruhande mwamwumvise umuvugizi wa UPDF ni Brigadier General Felix Kalangwe, sinzi n'ibizina nsobanuye neza, ariko ahubwo byanunguye kuba bafite n'umuvugizi uvuga ururimi nk'uru rwacu, rwose urumva ko nawe ni mu Rwanda fone wa mugani cyangwa avuga ururimi rwose tuvuga. Anyway, Comrade Balak, kuri iyi ngingo tumaze tuyiganiraho kandi dufite abantu bagiye batwara ibintu bitandukanye kuri iyi ngingo. Tugushimire by'umwihariko, dushimire na François Mutuyimungu udukurikira, byamunaniye kujoyinga ikiganiro cyacu cy'imugoroba bitewe n'uko ari mu makarito, birumvikana ntabwo abantu bose baboneka igihe cyose kugira ngo bazi kubana natwe. Ariko mwayitanzeho umucyo ku wa mbere kimwe gishize twari twayiganiriyeho, ariko urabona hashize iminsi ine habaye ibintu bitandukanye. Iraswa, ihanurwa ry'indege ya MONUSCO, guhagarika imirwano kwa M23, kugaba ibitero ku bikoresho cyangwa kuri posto za UPDF, nevenema zigera kuri eshatu zikomeye zabayemo, ku buryo navuga ni CCRF yakoze M23, kuyizera biragoye, ariko ntabwo byaba igitangaza kuko RPF inkotanyi ya CCRF inshuro nyinshi cyane muri ya myaka ine zarwanye. Uwaka CCRF utegura intambara ntabwo waka CCRF utsinzwe. Hanyuma bavuga bati turifuza ibiganiro. Iyi ngingo ndifuza ko wayituganirizaho uko ubibona, nkaba ngushimiye ko turi kumwe kuri mugoroba. Ijambo ni ryanyu. Amumbabarire Baraka, ntabwo mikoro yari ifunguye, ndizera ko epima ati waba unyumva?
Turakumva Serge.
Ok, muranyumva ariko ndabona afite akabazo mugenzi wacu Lana kan habo mikro ifungu ye. Epi mati wau ranyuva. Na epi mati ndawa natanga onta mumba. Kama diari wau ranyuva neza.
Ndakumva neza kabisa. Mono kureva huko.
Okay.
Wowe nje ntago ndeba.
Okay, ndakubona wowe epi mati we ari kuri mute nayibonye. Mugenzi wacu Baraka ntabwo mikoro ifunguye.
Narinde kuri mute nicyo.
Baraka niba utwumva wava ukagarukaho ndabona hari ikibazo. Okay, Baraka vuyeho agaruka mukanya. Ariko mbere ko wenda Baraka garuka. Comrade Ali nabanguye ijambo. Comrade Ali sinzo nawe ho ugiye nawe uri.
Ndahari ngiyewe ndahari.
Yeah. Mugenzi wacu yagaruka nagira ngo nkubaze ibintu by'imirwano bigira strategie zabyo ntabwo turi abasirikare wenda nta mutwe n'umwe mfite hano kuri mugoroba ariko nzi neza yuko bikorwa bitewe nuko hari impamvu kuba imbere turavuga ngo ifashe ikoze ceasefire hari strategie nyayo hari n'impamvu twatekereza zatuma bakora ceasefire nagira ngo mbegwa ijambo mbere yuko Baraka za akaba ari wa bisano birambuye ijambo ryanyu
Serije urakoze cyane Serije sinzi ba warabonye ama video amazi minsi yacicikana ku mpaka wabonaga na abaturage bahunga n'abasirikare baje nyine kurinda umupaka na RDC RDC ni bamwita district ntuza ubuhagarariye president muri district ya Gisoro arimo na munaganiri arimo kuvuga nawe na muvugizi wa polisi n'abandi bose bagaragaza kuba rero barashe biriya bashakaga kurasa biriya byuma bikora umuhanda ndakeka agomba kuba ari wa muri ya gahunda yo gukora imihanda ya Kongo abantu benshi cyane benshi ariko n'abanyarwanda bari bazi yuko ibyo bintu Kagame azabyitambika imbere byanze bikunze kubyitambika imbere kwe rero agomba gukoresha yihisha inyuma ya M23 cyangwa M23 ariko ari bari aba special forces barimo kubikora kugira ngo baruhanye n'ikindi ubanza bapimaga ngo barebe resolve nicyo wumvise bashaka ngo berekane ngo wumvise uriya munyamakuru wa BBC arimo kubaza ati twabonye muri Congo nko gushaka ngo abaze ati mwagiye kujya kuba kubakurayo ariko ukuri ko kumeze nuko inventory igomba kuba yakubiswe ariko igomba kuba barimo kubona yuko ikibazo kigiye kuba nka cya kindi cyabayeho mu 2012
komandari reka tureme niba Baraka tumufite ku ture twamubona ku wundi murongo komandari Okay, wabu komeje ndabona tari connecta.
Yes, so biri ya ni gumigerageza of course Kagame nkuko asanzwe akora ntago aribo bazaba baye ba mbere ni nanagumaho ntago aribo bazaba banyuma azabakoresha narangiza abagire ngikintangaza n'ikintu kimwe cyane. Urebye M23 ibyanyuzemo mu 2012-13 bagahungira mu Buganda u Rwanda rugasa nka rubihakana na bagashaka uko bana bakurikira no muvuga ngo babikira ariko bagakira hano no bakabakorana n'u Rwanda nge n'umwe ndavuga ntabantu abantu ba Rwanda phone bifite ikibazo simbizi banza ari ngiyewe ubona dufite ikibazo ariko sindabona abantu batasobanukirwa ngo bavuge bati uyu muntu arimo kudukoresha uyu muntu twebwe turi ibintu akandagiraho yarangiza akanaga akagira urebye yakoze nka ntaganda ariko kubona nk'ubu ngubu bari abantu barimo gukora biriya biranyobera sinshaka kubeshya ntabwo njya mbyumva sinuvu ukuntu abantu batabona bati uyu muntu niwe kibazo cy'abarwanda fone abari bo bose baba barwanda fone bari muri Congo abarwanda fone bari muri Uganda abarwanda fone bari muri Tanzania abarwanda fone abari Burundi Kagame niwe kibazo cy'abanyarwanda ni utuma abanyarwanda isi batureba ukundi Serge ntabwo M23 ishobora guhangana na UPDF
na leta n'igisirikare cya leta y'Uganda yari yarifatiye fadaka iriya igisirikare cya Congo kuko
ni RDF
yes na ariko bari barifatiye bari abasirikare ba Congo
bivuga udatekuruhande uti UPDF na RDF ntabwo yangana na UPDF bibe clear byumvikane wica ku ruhande rwa ngo M23 ntiyahura na UPDF
ntabwo nshaka kubivuga ko ntabwo nakifuje ko barwana ntabwo twifuza ko barwana serije
ariko
turije muri cya kiganiro twavuyemo bivuze ko bavuze ngo twishimiye ngo twanze ngo twishimiye ko tuvuga ngo twishimiye yuko barimo gusubizaho imishyikirano twebwe buri gihe tuvuga ko u Rwanda rugomba kubana neza n'ibindi bihugu
ariko bo bishimiye ko barwanye kisangani nubwo atabyo twifuza ariko wica ku ruhande kuko M23 ni leta y'u Rwanda wica ku ruhande bivuga uti ntabwo byifuza ariko unabibwira abantu barega babyumve n'abari abona muri RDF bumve yuko bafite andi mahitamo
ariko amahitamo ntabwo azaba UPDF ariyo amahitamo n'abanyarwanda tuzabyikorera Serge n'abanyarwanda batwumva n'abandi bari kuri radio bavuga ngo bazagira se na Kagame ubwo arabizi niyo mpamvu atatuvana mu kanwa niyo mpamvu atavana ihuriro nyarwanda mu kanwa ariko n'ihuriro nyarwanda shyiraho n'izindi opposition groups zacu na bagenzi bacu turiamo nabo muri alliance n'abandi bose byanze bikunze agomba kugenda agomba kwemera akajya hasi na Habyarimana rega yari ikinani cyane yabagambanye n'abagugunyi ariko it happened ikibazo nuko nyine bamwishe ariko twebwe ntabwo dufite iyo migambi yo kwica turashaka ariko ibintu birangira mu mahoro akagira iruhande hakajya ibintu bizima M23 rero Serge cyangwa RDF yitwa M23 ntabwo ushobora gufata muri UPDF babaye bari determined ngo ni ibi ngibi kuko baba suffocating narabikubwiye Kagame niwe witumiye kuri uriya muhozi amusaba ngo naza agira ibi atanga izo conditions n'ibiki ntago ari Uganda yagiye kumusaba Uganda yaragerageje ijya mu byango rigira ibiki binaniranye bo baravuga bati okay niwe wafunze uribuka banabaje narigeze irabajije President Museveni ati mupaka uzabafunguraga ati mujye kubaza uwawufunze nyina mupaka nigeze mfunga so nabiriya byose urimo kubona ziriya gymnastics cyangwa ibintu barimo gushushanya bagira batya nta ni ibintu byo kugira ngo yivaneho isoni ariko muri Congo araza kwatiba ndabikubwira n'abanyarwanda babyumve turabivuga muri Congo arahatiba nuko twavuze ngo azafungura rusesa bagina abantu bakagira ngo turabeshye
reka tureme Comrade Barack imirongo yamugoye mutwihanganire kubera so ku bundi bigenda ni ugufatirana nyine abakontributeri bacu bari mu yindi mirimo ari mu rugendo reka tumurebe ko twamubona abe yagira icyo avuga mbere ko tumureka kwite ni ku mirongo yamugoye Comrade Barack nagira ngo ngarure muri Cesar aditahuka utwihanganire kuri ibibazo bya technique kandi ni nabyo ubundi ntabwo nime kuvugana mu kiganiro ariko kuko uri muno mu rugendo ntabwo byoroshye nagira ngo numve nimutwumva mwamutwumva neza
yego ndavumva Serge sinzi mwebwe nimba munyumva neza
ubu turakumvise kandi ubyihanganire ku bibazo bya technical nyine nagira ngo tujye kuri iyi ngingo ndizera ko wayumvise nazanye ibirimo kuvugwa ngaragaza ibibaye muri iminsi ine turavuga ihandurwa ry'indege rya Monusco turavuga RDF M23 gutera ibitero kuri kubirindira cyangwa mu bikorwa bya UPDF byo kubaka imihanda ndetse turavuga ceasefire cyangwa se CFP basabye ndagira ngo bari ngo tuganiriza ijambo ni ryanyu
murakoze bwana Serge de toutes les façons irandege bamaze kuyirasa abahapfuye abantu bangana kuriya yari nta surprise irimo yuko M23 yasaba CCRF kugira ngo yerekane yuko ari ntuza organisation idashaka gukomeza gukora za acting nk'izo ngizo kuko mwabyumvishe guverinoma le gouvernement congolais yavuze ko ari M23 ibirimo kandi urebye neza nta yindi ntuza organisation iri muri karakarere ishobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo atari M23 ikindi nanone bwana Serge uko M23 ikunze kuvuga yuko ntabwo ari u Rwanda ruyifasha ariko iyo urebye position ya M23 ukareba paraporo ibindi bihugu biri muri karakarere ukareba Uganda, Congo n'u Burundi urabona ko nta yindi kuluwa M23 ifite atari u Rwanda ejo wabivuze yuko kandi wabivuze neza mujye mubwira abanyarwanda ko abantu bose batari ibicucu abantu bose ntabwo ari ibicucu bo kubabwira ibintu kugira ngo ntibabyumve M23 ni u Rwanda ruri muri Congo ko bakiriye M23 ko wabivuze bwana Serge birazwi n'abantu bo muri FPR cyangwa se bari barimo kera n'abakirimo nabo bazi ukuntu M23 ikora kandi naho intwaro zayo zituruka bwana Serge urebye karakarere bavuga ko ari ni region enclavée région enclavée ni ukuvuga ko nta yindi sorti ifite swate no kunyanja kugira ngo uve muri iyo zone ugomba kunyura mu bindi bihugu cyangwa se mu zindi za region donc nta sorti direct ufite kunyanja rero M23 kuba kugeza n'iki gihe ikaba ifite ubushobozi bwo kurwana n'ibihugu nka nk'ingabo z'ibihugu nka Uganda nka Congo ni ukuvuga ko iba ifite ingufu ariko abantu bose bari kuvuga M23 ariko ntabwo bibaza aho ingufu za M23 zituruka kandi na M23 ubwayo ntabwo ivuga aho ingufu zayo zituruka kandi kugira ngo ugeze intwaro aho M23 iri bisaba logistique ikomeye cyane ni ukuvuga ko bafite couverture kandi couverture bafite ubu birazwi yuko M23 ari u Rwanda byose bituruka mu Rwanda ibibazo rero M23 ikoze uko nanone M23 alias FPR alias M23 cyangwa se FPR version congolaise M23 uko mubizi n'abashanti mu guhanura indege no kuva bahanura indege ya Habyarimana n'ubu baracyakomeje baracyakomeza kubera ko ntabwo byabaye punitse l'impunité donc l'impunité yongera ikabaha iyo ntuza iyo posibilite yo gukora ibyo bintu ariko njye ndikubwira Serge nta muntu udakunda indege kurusha Paul Kagame nta muntu udakunda indege kurusha Paul Kagame igihe cyose ari mu ndege ajya atekereza n'izindi ndege kuna zihandura cyangwa se yazihambye kubera yuko nawe hari probabilite iri hejuru cyane probabilite iri hejuru cyane yuko nawe azahamburwa mu ndege bibiliya irabivuga par le pe perera par le pe donc perera par le pe donc nta abandi bantu bafite iyo coutume cyangwa se cette façon de faire atari FPR/M23 yo kujya barasa indege rero kuba umuntu w'umutegetsi ufata indege buri gihe akaba yarimeje ku zindi ndege nawe ajya amenya yuko ishobora kuzamugeraho ko probabilite iri hejuru yuko nawe azarashwa ari mu ndege iyo yari kimwe na none nuko M23 détermination l'armée congolaise régulière ifite yo kugira ngo irangize ikibazo cya M23 komeye nge ubu ndi kukubwira ubu ngubu l'armée congolaise ishobora kuba iri kwitegura kujya winjira igihe gisenyi ibi bari kubitekerezaho d'une manière très sérieuse kujya winjira igihe gisenyi cyangwa se igere kugera i Musanze niyo etape ya kabiri isigaye kugira ngo nabo bemplike u Rwanda ya ntambara ako bayesu Rwanda kajya rukora ibyo rushaka ariko abakongole nabo bamaze kurambirwa
ariko baraka
aho bagiye kujya
kwa nyumba baraka
ndakumva bwana
sefe warubunze ati nimo kwinjiza u Rwanda mu ntambara byaba bigiye guhinduka nka Ukraine ibwira Amerika ati cyangwa neta ati mwinjire mu ntambara ya Ukraine Joe Biden akavuga ati no ntabwo twiteguye ushingiraho uvuga uti niho kwinjiza u Rwanda mu ntambara kabaye nk'akantu ka Ukraine na NATO cyangwa imirwano Urusiya bwashoye kuri Ukraine
oya ntabwo wabikompara kubera ko mpamvu NATO cyangwa abanyamerika batari kwinjira muri Ukraine ni uko ibihugu byombi yaba ari Urusi n'ibyo bya NATO za bomba atomiki ntabwo bashaka kugera aho ngaho iyo zitaba zihari ariko u Rwanda na Congo ntabwo rufite izo bomba atomiki icyo Congo yari ibuze kugira ngo ijye gushaka abo bantu bo muri M23 u Rwanda ubu uri kukigeraho gahoro gahoro iri kukigeraho donc cessez le feu ya M23 iri kwerekana yuko M23 tangiye kumva ko hari ikibazo gikomeye cyane muri Congo kandi bashobora kubagira nabi kandi ibi ngibi bigiye kudestabiliza u Rwanda yego Kagame yari kuvuga ko afite abantu bamushyigikira ibiki byose me Congo iri kwiyoruganiza ku buryo nibishoboka kandi babonye yuko igihe kigeze cyo kwinjira mu Rwanda kugera i Musanze bajye gutraka abantu ba M23 niho bashobora kugera kubera iyo mpamvu bwana kubera ko ishako iyo bari ku Rwanda M23 subira muri za base zazo zo mu Rwanda nakubwiye yuko hari igihe yeme izahinduka yakagama avuga ati ngo n'umwe agiye gushaka wintera hamwe muri Congo nababwiye ko hari igihe n'ingabo zo muri Congo zizagira zigahinduka zikaba zigiye gushaka abo ba M23 muri mu Rwanda kubera ko ariho bari kandi u Rwanda Congo ifite ubwo burenganzira bwo kubikora donc niho biho bigeze rero M23 ibonye yuko bishobora kuba iyo hari ari probabilite iri hejuru cyane ubu nubwo uri gusaba siserefu ushizeho na biba bamaze kuhanura iriya ndege bamaze guhanura kuko biriya bakoze bahanura iriya ndege ni ibintu bikomeye cyane ku buryo imana bagize ni uko hari hariye biriya bya Ukraine ahubundi ubungubu ibintu biba bimeze nabi guhanura indege ya ONU kandi hariyo
conseil de sécurité yari ikwiye guterana kugira ngo irivayizinge manda ya MONUSCO inarebe noneho niba ari ikintu gikwiye gukorwa tuzi ko dufite FIB ifite manda yo kurwana no gukurikirana umwanzi uwo ari we wese ntabwo ukeka yuko bitewe n'uko wenda ari intambara ya Ukraine na Russia byaba bituma biha Kagame kwinjira muri Congo agateza kariya akavuyo ariko hano hari unkurikiye reka mpite wenda mvuga buno butumwa ku mukunzi wa Radio Itahuka muri Nord Kivu tuganira aradukurikiye muri iki muri rukerera aravuga ati Serge gusubira inyuma kwa M23 ntabwo ari ubushake bwabo bari kwikangwa uko bashobora guhangana na UPDF hamwe n'ubwoba bw'iriya ndege bahanuye ni ikibazo gikomeye kuri iryo zina kandi byose biri ni ikibazo gikomeye nyirizina kandi byose biri mu nyungu za FPR kuko M23 ni icyuka bamaze iminsi bakora mobilisation yo kutuma mu Rwanda uyu ni umuntu dukurikiye muri Goma urimo kutwandikira ni umwe mu bakontiri ya Radio Itahuka nyine uduha amakuru aravuga ati M23 ni icyuka ahubwo bari muri recruitment no gukora fundraising mu Rwanda ku bwinshi mwakomeza bwana Baraka
bwana se ibyo bintu turabikurikira turabizi impamvu nkubwira yuko ntibakajya bafata abantu nk'ibicucu nibazagira ngo na hari giye kubona bari abantu bakeka ko bafite ubwenge kubera iki kubera ko hari abantu babashyigikiye tu simple baba bahubwo bushobozi bwo gukora ayo marorero ariko nkubwiye yuko aho igeze na Congo aho igeze n'ubushobozi bwose buri gushyira hamwe kugira ngo kiriya kibazo bagikemure nkubwiye ko ariho biri kugana M23 umugabo ntabwo urukumva ko ari iyo ngiyo wikakarere nkubwiye impamvu isabye siserofe isabye siserofe kubera ko izi bamaze guhanura iriya ndege bazi guverinoma ya Congo ibyo igiye gukora bazi ibyo igiye gukora kandi barimo barabitegura mubwiye yuko abasirikare b'u Rwanda bariya bari kuzana biki barananiwe abenshi ntabwo bashaka kurwana ariko ubu ngubu bo muri Congo ukuntu bari motive kugira ngo barangize iriya ntambara harimo inzira barimo gucamo kugira ngo bagire abasonso bashobora kubafasha kugira ngo bakemure kiriya kibazo mubwiye ko bigeze ahantu bishobora gutera umuntu ubwoba ubu bwoba rero buri muri M23 ubungubu nicyo kibazo kiri hariya muri karere ubungubu ndikubwira ko intambara yo kujya mu Rwanda ahubwo abaturage batuye muri ibyo birere bya Gisenyi ntuza hariya hose bamenye n'abasirikare babo baba bari kurwana aho ngaho bashyatsi babyihorera kubera ko ibi bintu bimaze gukora gutya ubushize muri kiriya kiganiro twarabivuze nta bantu bagisuporta bariya bantu muri karere erega ndumva ari ntuza wabivuze hano bwana Ali ni gute umutegetsi atumva ibyo bintu bwo kugira ngo aveho neza agashaka kuvaho nk'abakadafi n'abandi bose donc ikibazo gihari ni icyo ngicyo M23 yo imaze kubona gutera ubwoba kandi byagombye gutera ubwoba abantu bari muri karere koko ingabo za Congo ubungubu zigiye kwiyorganiza kugeza aho bashaka ubundi bashaka gufata decision yuko bakurikira izo ngabo ariho forces ziri kwiruka guhungira kuko bazariyeri yabo swadiza bazari iri mu Rwanda ntago bahungira mu Bugande ntago bahungira muri Congo ntago bahungira i Burundi umva igihe cyose bahungira mu Rwanda aho bavana ubwo bushobozi bwose n'intwaro zose bafite ni iki gituma M23 ni iki cyakoreye M23 kugira ngo ikomeze ikora ibintu nka biriya muri karere hari ubundi buryo abantu bashobora kubaho muri karere kandi bakabaho neza batabanjije kujya mu biryo by'intambara gutera abandi ibihugu hari ibihugu byabayeho nta kibazo Uganda na Rwanda byabayeho n'igihe cyanuza cya Habyarimana na Museveni badaterana nubwo baba bafite rezide zitandukanye ariko Habyarimana ntigeze agira ikibazo na Museveni nk'uko Kagame yakigize na Museveni kandi Museveni Kagame yari umuntu Museveni yafashije cyane
Baraka nagira ngo Baraka niba unyumva nagira ngo iminota iraturangiranye twagiye tugira ibibazo byinshi kuri mugoroba ariko ntabwo n'iminota ndabona igenda turangirana nagira ngo wenda ukore komantere gato wabonye ko uko twabyibazaga ku wa mbere ntabwo RDF igeze igira ikivuga ahubwo bakoresheje guverineri w'intara y'uburengerazuba umuguverineri niwe wagiye gusobanura ati bariya abantu ntabwo ari abanyarwanda bariya abantu ntabwo ari abasirikare bakoresha guverineri w'intara y'uburengerazuba ubwo niyo hariya nyine muri za Karongi Ngororero Nyabihu Nyamasheke Rubavu Rusizi na Rutsiro bakoresheje iriya ntara nyine y'uburengerazuba kubera iki RDF yatinye gusubiza ni ukwiyakiza n'iki keka
déjà urumva ko bakoresha ba gouverneur donc quoi ko aba gouverneur bo muri la province nimba yitse kubaza iki zera nta ziri mu bibazo uzije kujye mu bibazo bikomeye sino cyo cyambe icya kabiri nuko nababwiye yuko Kagame na kindi kintu azongera gukora mu buzima bwe ngo bizahindura ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa ku improving ubuzima bw'abanyarwanda cyakuze ikindi kintu gishasha yaza kuvuga iki subungu urumva yahagarara akavuga iki nta kintu agifite cyo kuvuga nta kintu agifite gishasha cyangwa kicyazana amahoro cyacyazana ikindi gice no Kagame ari mu bindi ubungubu icyo ari gukora ni survie ashaka ni survie icyo ashaka ni ukugarantisa abasponsor be ko ibintu bigikora ibintu bigikomeza kandi Kagame gushaka Kagame ngo aze ngo avuge kuri we azabivugaho peut-être mu mezi ari kuza ariko ubungu Kagame ntabafite kandi abo baguverineur nkuko nkubwiye bwana Serge ni ukubera ko izo za provinces zijya kugira ibibazo bikomeye cyane
zijya
kugira ibibazo bikomeye cyane
Ni naho hari abantu benshi baturuka muri Congo kandi batura hariya ku manywa bakajya muri Congo ku mugoroba bakaza kuryama hariya niho aba bari muri imitwe swadi za abarwandofone bafite imiryango abagore babo n'abana babo niho navuga habereza za fundraising cyane nagira ngo usoze iyi ngingo tuzagaruka mu cyumweru gitaha bidukunde twahiga ko kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri dufite umwanya wajya wenda twakoze n'ubundi bushakashatsi niba aricyo wasorezaho mu gihe kigufi none tukaba twajya kuyindi ngingo ya gatatu kandi ngushimire kuba twabanye
murakoze bwana Serge no gukomeza gukurikira evolution ariko njye ndumva yuko twasabira abantu bo muri kara karere kubera ko evolution y'ukuntu ibintu biri kugenda ntabwo ari nziza kandi kara karere kamaze imyaka myinshi kari mu ntambara abaturage barananiwe njyewe icyo nasaba abasirikare bo muri M23 yaba abari bo muri FPR mu Rwanda nuko bareka biriya bintu bari gukora biriya bintu bari kubabwira yuko byo biri guturuka kujya gutera abandi bantu ibyo bintu byari kera ntabwo ari ibintu bizakomeza kubaho kandi abanyarwanda bagomba kumva ko batagomba gushyikira ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo dushaka none ko abantu bapfa benshi cyane cyangwa se niba ari n'abakeya ntabwo dushaka ko bapfa dushaka amahoro abo basirikare bose bari gushaka ko babijyana kujya kurwana babivemo rwose kubona Serge babivemo babireke ni amahane dushaka kuko ko mu ninjira muri mu Rwanda urumva ku biza ibintu bizabiba urakoze bwana Serge ndabashimira mwese muri kiganiro bwana Ali na bwana Tubaki na bwana Serge n'abakudukurikira
urakoze
cyane bwana Serge
urakoze cyane comrade Baraka utwihanganire gufatirana nyine muri mu ngendo ibibazo bya tekinike birumvikana na network abakunzi bateka mutwihangane rero mu kimwe gisaha tuzabizuminga tugana kuri ingingo rwose mugenzi wacu ari tranquille tuganira neza ete mate komantere soza kuri ingingo ari yabivuze wenda mu ncamake ariko ingingo nzagaruka mu kimwe gisaha M23 RDF iraka ceasefire cyangwa se CRF nuko yaba yakubitswe hari ukuntu hari yavuze ati bashobora kuba barahuye n'umuriro kandi sinshaka kuvuga bya bibunda bya UPDF hari uwambwiye ati byaramashaga kuba bakasisifaya cyangwa se serefe ntabwo ari uko barushye kurasa ahubwo ni uko babonye umuriro baka nk'uko uyu muvandimwe wacu uri kuri goma arimo kubinyandikira mu magambo ahinnye pardon niba ari cyo babivugaho mbere ko tujya ku ngingo ya gatatu isoza
yes Serge biragaragara ko ntabwo ari ukubera ko bakunze amahoro ko bashaka guhagarika imirwana ahubwo nuko hari ibintu byababayeho batari biteguye kandi n'ikimenyimenyi imaje amashusho yose twagiye tubona twa videwo twagiye tubona ba batoraguye barimo kubavana mu mikuku babavana mu byondo hepfo mu mirima abaturage baba bari mu kubaha induru babatoragura babashyira mu makamyoneti byose ni ibintu byivugiraga bira ntabwo twigeze tubibona mbere ariko nagira ngo nkwibutse neza igihe Kagame yavugaga ya magambo twarabivuze tuti abivuge yidoge uko ashaka ntabwo azongera kwinjira muri Kongo nk'uko yishakiye Kongo yacyagiye siyo yabuze ibyo ari byose Kisekedi washoboye kwikiza Kabila akaba atakimujena nk'uko yamujenaga mbere ntabwo azananirwa kwivana kuri Kagame cyangwa kwivana ku Rwanda edayeri n'igisubizo yamusubije cyarumvikanaga ati azaba ari umwiyahuzi umuntu uzumva azabonera amahoro mu gukomeza gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu guhubuza umutekano Kongo igihugu cyacu Kongo ati azaba ari mu buryo bw'ubwiyahuzi ibyo rero Barack avuze ko abazaruka bashobora kugira batyo bati rwose ibi bintu turaranze agasuzuguro n'agasuzuguro karagize ndumva tukibivuga mbere narabivuze nti Kongo iruta inshuro 90 n'izindi u Rwanda mu bunini yewe mvuga n'abateye urwenya ko Kisekedi apima 230 Kagame agapima 60 bakaba bafite ubutunzi bwa zahubu n'abandi ubutunzi bw'amabuye y'agaciro bo ntabo bafite miliyoni 90 hafi ijana z'abaturage abandi 16 ni gute bakomeza bakabatubanga kuriya kuvuga rero ko bazajya bagahaguruka baba bakora ikintu gikorwa nka kiriya Barack avuze ntago ari byo gukinisha uvuge ngo n'urwenya cyangwa ngo ni abakongomani ngo niko babaye ngo bizahora bimeze gutyo Uburusiya bwagiye muri Ukraine buzi ko bufata Kiev iminsi ibiri ukwezi kurarangiye bwana Serge intambara ntabwo zikirwanwa nk'uko zarwanagwa mbere uko Kabila uko Kagame yinjiye muri Congo nk'utera icyuma mu mavuta muri 1986 ntabwo ariko bikimeze ibintu rero bakwiye gutekereza kabiri bakareba icyazana amahoro kuvuga ngo bazakomeza bifatire bajye kurwana ngaho bikunda ngaho bafite aho barwanira bira n'agasuzuguro kabi kandi abakongomani bazagira abo bakange nk'uko twabonye mikwege yahagurutse akajya mu mahanga na ndetse akarinda agira abona n'igikombe abona n'igi na prix Nobel n'abandi bazarirwa bazagira aho bagira ko kanyabugabo bavuga bati twanze agasuzuguro kandi nubwo bazaba bateye u Rwanda buri wese yabumva bwana Serije kari agasuzuguro kari gakwiye gushira abanyarwanda nabo bagashyira ubwenge ku gihe urakoze
urakoze cyane epimati nagira ngo dusoreze ku nkuru nyine ya nyuma ni inkuru ya Gerard Uraye Neza Gerard Uraye Neza twaramutabaraje kuri radiyo itavuka reka nshimire Edouard Kabagema rwose Edouard Kabagema aho uri kuri mugoroba imana iguheze agire wa mugani w'abantu bari hariya mu Rwanda bati gushimira radiyo itavuka reka mbivuge dushimire Edouard Kabagema kuko iyi topic yahwemye kuyigarura umunsi ku munsi mu kiganiro cy'umukiramiro y'abaturage Gerard yaravuzwe kuri radiyo itavuka mu karengane yahuye nako biteye isoni biranababaje kubona ejo agirwa umwere Muhima uriya mucamanza Muhima waciye rusese bagenda akamukata imyaka 25 ari uyoboye iriya nteko y'abacamanza naravuze nti birababaje pe ariko ikibazo kiri ahangaha abantu baribaza bati abamushinje ibinyoma byo urwabo ni uruhe aha niho ruzingiye epima kingingo ni wowe ndi nkeka kuri butangireho kubera ko Gerard Uraye Neza ni umushoramari yashinze rya shuri rya Gitwe yashinze hopitali ni umwe muri ba rwiyemezamirimo navuga bari bagihanyanyaza kugeza ubwo leta y'agatsiko imusenye baraje batitanga imisanzu arayitanga akandika sheke mu matora mu mwaka 2017 yandika sheke bati amazeru ntahagije bashyiraho ayabo biraza bati ishuri ntabwo ryujuje ubuziranenge ishuri bararihagarika baravuga bati turifuza ubuyobozi bushya SPL cyangwa Ngarambe Joseph araza ashyiraho ubuyobozi babyinjiramo baravuga bati umaze imyaka ibiri cyangwa irenga abarimu n'abakozi ba university ya Gitwe ntago bahawe integuza yuko akazi gagaze umuntu wafungiye byumvikana babara kuva ku munsi wa mbere bahagarika kugeza mu munsi barabara batugomba kwishyura bajya muri banki bafata amafaranga baratwara ubu nuwabwira ngo nasire gutangira business ye umugabo ntago yakongera guhagarara ari mu gihombo gikomeye bitewe nuko baramunyunyuje baramukama nayo mwihembe barayambara bagera mu bintu barangiza uyu munsi ariko icy'ingenzi ni ugushima Imana ko icyaha gikomeye kiruta ikindi cya jenoside abaye umwere ariko kuba umwere ndakeka adafite urwara rwo kwishima baramukereje bigeze kuri rugero ahubwo ikibazo kibazwa ngo abamushinze ibinyoma urwabo ni urushye ibyo ni byo abanyarwanda twandikira baraye bakora ikimeze nka manifestation wabonye amavideo ndize ko mwabonye amavideo ntabwo ufite uburyo bwo kuyazana kano kanya ntabwo nabiteguye ariko mwabonye amavideo y'abantu baraye hariya mu ntara y'amajyepfo bategereje ko uraye neza asohoka muri icyo gihome bavuze amafirimbi bari ku mamoto yari celebration kubona Gerard uraye neza agirwa umwere abaturage bakumwakira bagenzi be byari ibiro by'ubwuzu ariko ikibazo twibaza ngo iyo abantu babeshyewe bagafatwa bagafungwa abanyarwanda ntibavuga ariko gatsiko bakavuga ati noneho turakure kubibaye umwere baraselebrating epimaje twaba turenganya abanyarwanda cyangwa twaba tutumva sisiteme dukoreramo evo duravuga ati abanyarwanda ntabwo bumva sisiteme bakoreramo ati iriya sisiteme ni iy'amabandi ni sisiteme imeze nk'amabandi yiba akoresheje intwaro kuba tu blaming abanyarwanda ko baselebrating ko yafunguwe ariko batigaragambije ko yafunzwe twakumva ubukana bwabyo ni nkuko wabona process bagiye nafunguwe si manura cyangwa ndagura ukabona arafunguwe bakava ko yanditse ibaruwa isaba imbabazi perezida wa repubulika turabona ibimenyetso nyine yaba mu miryango mpuzamahanga yaba u Rwanda bari ibimenyetso bica amarenga ukibaza uti Paul yaba azafungurwa biramutse bibaye tuzabona abanyarwanda baselebratinga mu Rwanda bavuga bati n'ubundi bari bararenganye kandi muri iyi myaka ibiri bavuga bati n'ubundi uri umwicanyi itaki guhamya iyi mentalite twari bwa ikibwana cy'imaki namushobora
ndongera nsubiremo ko muri revolution duharanira turimo gushaka ko abanyarwanda bakora aka gatsiko kabaho iyi revolution ni revolution ihera mu myumvire mu mitekerereze tugatekereza ku bundi buryo niba umuntu afashwe azira akarengane tukaba twashobora kubyinubira ku mugaragaro nk'uko yafungurwa kuriya bakabyishimira ku mugaragaro ariko rero araho tutabarenganya kwishima ku mugaragaro hari igihe batabitonaho rigeri cyane ariko kuba wakwigaragambya ngo nuko kanaka bamufashe kandi ari Kagame n'agatsiko ke bamufashe bakavuga bati nawe uramushyikiye nagira ngo nkubwire ko Paul Rusesabagina niba bamufungura ntabwo nizera neza niba hari abantu bazaboneka ngo bajye kubyina kubera ko bazaba bamufunguye batabishaka ni kimwe uretse ko baragaragaye igihe bafunguraga Delina n'umukobwa we na Diane hari abagiye kubareba Kamemo barabasanganira yewe na Kizito n'Ingabire hari abagiye kubasanganira ibyo ntabwo babura iyo ari ukubafungura ariko kubafunga akenshi na kenshi usanga leta ibihari cyane kubera ko abari babafunze bakafungurwa kubera presiyo bashyizweho n'amahanga byo bazingumuriza bagaceceka bakareka bishima bakishima ariko rero ntabwo navuga ngo byose babikore kimwe niba baba babateye ubwo bavuga bati turabarasa nimuza kwigaragambya kubera ko twarenganyije kanaka ntibaze kubashyiraho iyo warning mu kwishima kame mu byo nibura bigaragariza n'ufunguwe n'uwo muntu urenganuwe bimugaragariza ko abanyarwanda bari bakimukunze wabibonye Gerard uraye neza uko byagenze wabibonaga mu gace ke hari aho yakuriye aho yashinze riri ashuri aho yateje imbere akarere ku buryo bugaragara byagaragaraga ko ari leader charismatique ari umurideri charismatique mwene wa undi ugera mu baturage bakavuga bati uyu ni Rwizihirangabo ukabona ko kuba mwishimiye ateye
ugiye kumbwira ko buriya ejo ndumvaga madame Adeline Rwigara mu kwibuka umugabo we imyaka 7 avuga ati bateje akababara abanyarwanda bakeresha abanyarwanda ibi ndabivuga kuko hari abanyarwanda yatunze yahaye imirimo hari abanyarwanda yafashaga kuri Gerard uraye neza nabwo navuga ni buriya bwuzu bw'abanyarwanda ni ikimenyetso n'ibyinshi byo kugaragaza ko afteras yarahagarariye muri sosiyete nyarwanda yari sembore muri sosiyete y'u Rwanda gerageza umbwire irasho ko niyo nshakwibaza kuko
ye nabikubwiye ko bigaragara ko yageze mu baturage bamugaragariza ko ari Rwizihirangabo donc ni mwene wa muntu ufite utera abaturage akabatera ishyaka hakaba enthusiasme igaragara bigaragara ko bamwishimiye bira rero mwene bari ni bo Kagame yanga abantu we ntabwo abaturage batabategetse bashobora kwikora kuriya ngo bamushagare bamubyinde kuriya hataje DMI hataje Force Speciali hataje bamagigiri babamaneko ntabwo bishoboka ariko reba abagiye kureba uriya mugabo w'ukuri umugabo wa koreye igihugu agakorera iterambere nyaryo agahera kuri ekore segondere agashinga universite agashinga ibitaro agaha abaturage imirimo iyo ariyo yose yari batunze babimugaragarije kamemu kubera ko nta terabwoba ryari rubashyizweho bagerageje kubyerekana ibi rero mwene aba nibo baturage baba bifuza ko baboneka hafi kuri buri gasozi habonetse umuntu utanga imirimo nka kuriya u Rwanda rwatera imbere rero nicyo kikwereka ko yari afite agaciro nyako mu baturage nicyo kikwereka ko ntawe yari ahuriye na biriya byo kugigira abantu bavuga ngo kanaka ngo bamunonye ni guverineri se utaza n'iterambere utaza n'imirimo meya utaza n'imirimo mu karere arimo meya abamaze iki umushoramari nka Rwigara uha abantu barenga 200 akazi ibihumbi 200 akazi umushoramari nka Makuza rwa Bukamba nk'uyu nguyu uraye neza bakamufata bakamufunga bakabafata bakabica biragaragara ineza badashakira igihugu badashakira abaturage ntabwo bifuza ko bagira uwabaha akazi ubahaye akazi ahubwo akwiye kwishwa kanafungwa kubera ko misiyo bafite niyo gukenesha abaturage niyo kubababaza iyi mishinga yabahuraye neza yo kuzamura abaturage ni mibi ni kimwe na byira byo guhinga ukikenura ukihaza mu biribwa ugasagurira isoko ni bibi kuri FPR ibyiza ni uko bicwa n'inzara arasigaye ugasigara amatwi yumva nta kindi yumva uretse kumva icyo waha abana bawe mu mugoroba ibya politiki ukabirekera Kagame ibya politiki mu bindekere mwebwe mumere nk'inyoni n'inka zibyuka zigiye kurisha inyoni zikabyuka zigiye guhaha nta bindi bya politiki mu bindekere iby'imipaka mu bindekere nzabakingirana mumere nk'inyoni ziri muri kaje inzara yabica itabica njye mfite indege ndaguruka vuwara ariko bawuraye neza batinyuka guhahira abaturage abo ngabo nabo gufunga
ya nibyo okay harumbwiye ati kosora harawuvuze ngo Ngarambe Yosefu cyangwa France Ngarambe ntabwo nzahumbwira hariwo wansobanura kuko bose nabavuze kuri mugoroba navugaga wo muri FPR ni France Ngarambe wo muri FPR navugaga ni François Ngarambe wo muri FPR navugaga niba ari ibyo wumvise ngo hari unyandikiye ngo ni nkosore ntabwo ari Yosefu Ngarambe ni François Ngarambe kuko navugaga kuri uyu neza navugaga François Ngarambe ndetse kariwe sekretari wa RPF niba ntibeshye hari unyandikiye ngo ni nkosore kandi navugaga wacyuzaga nyine watwaye amafaranga menshi ya wiraye neza bongera amazeru urakoze cyane wenda nicyo navugaga niba aricyo warumvise epimati iminota yaturangiranye ntabwo twaba turi kumwe ku wa mbere nzagaruka kugarura ururimi rw'igifaransa wabonye yuko uyu munsi Kagame yakiriye ikigo cy'iterambere cy'abafaransa i Kigali mu Rwanda kandi banakiriye ntabwo nibuka izina ariko undi mushinga waje kugarura igifaransa mu Rwanda ni ibintu bibiri byaje hari ikigo cy'iterambere hakaba n'i departement nanone ishinzwe gushora imari mu kwigisha abarimu cya gifaransa cyari kibi cy'abajenosideri cyahindutse imari cy'ubutimaki mu magambo yinye niba ari komantere akora ko nzabigaruka ku wa mbere mu magambo arambuye
erega nicyo kikwereka impamvu u Rwanda ruri aho ruri ntabwo guverinoma ntabwo perezida na guverinoma bitwara nk'indaya igihugu kigahinduka nk'ikiraya
Yeah, ngo navuze Joseph Ngarambe wo kuvuga François Ngarambe okay urumva ko umunyamabanga w'FPR ni François Ngarambe ntago ari Joseph Ngarambe ubu Joseph Ngarambe azavuga nawe anyikomeye twakomeza
ibyo bijya bitubaho tuvuga twane Mugesera na Mugesera wundi urumva
ya
Nuda nari ndimo kuvuga igihugu cyitwara nk'ikiraya uyu munsi turi mu Cyongereza uyu munsi turi mu Gifaransa donc nuwazanye menshi n'ubupasa ni ujyana niyo ndaye donc mfite icyo ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo igihugu cyabaho gitse niyo mpamvu ibiri mu kuba ku Banyarwanda biterwa n'aba bategetsi n'icyo ngibyo ubwo cyo bazakomeza bahuzagurika bagiye guhindura se amasomo yose azirigishwa mu Gifaransa bagiye barabiteganya bite ntabwo tubizi uko babiteganya ariko ibyo byose biragaragara uko birukanye igifaransa bakinyujije mu cyanzu none kigarutse mu irembo kigarukiye mu irembo ibyo bintu se wabisobanura donko ni ukuvuga ko uyu munsi n'ubu ari wowe uzanye udufaranga twinshi ni wowe winjira undi naza n'udukeya abamukumiya mwita intera no sera montabure igihugu cyabuze kiyobora imana tugira iwacu nuko ihuriro nyarwanda rihari rikaba ririmo ku ririmo kugerageza kandi rizabigeraho tugomba gukora impinduramatwara ibi bintu bikagira igihugu kikagira musimamo kikagira aho gihagarara by'abari muri izo ndimi ntabwo byavuza kwigisha indimi ariko kuvuga guhora tujahagurika kugira ngo ireme ry'uburezi ribure erega nibyo byawe ndibyo wavuze ati niba ushaka kwica igihugu neza banza wica uburezi uzaba wice byose abaganga bazarererwamo bazabaga abantu bapfe
igifaransa cyishwe kubera iyi mpamvu kubera ko kugarura igifaransa wakwibaza ubundi cyagiye ku iyi mpamvu kubera iki abakivugaga byabagezeho ingaruka kubera iki bagiciye none umunsi bati turi muri kampanye yo kugarura igifaransa n'abafaransa bagiye kugaruka gushyiramo amafaranga kugira ngo cyongere kivugwe urumva ni politiki nk'iyindaya yo gukunze kubivuga ahubwo umwana yagiye bikamugiraho ingaruka ahubwo ndabaza buno butegetsi ururimi navuga urwo rwo rwose uyu munsi mvuga iringara ndizera ko nitugera mu Rwanda mutazamura ko mvuga iringara cyangwa mbaraka mutazamura ko tuvuga iringara indimi ni umugisha kuzimenya zose ariko ni gute ingaruka z'ururimi zikugeraho ku muturage igihugu kikagenda kigakena kikaruca nawe ukagira bikamugeraho ingaruka uyu munsi bitewe n'ukuri kwa politiki y'indaya indaya zimbabarire kuko burya nazo ni umwuga wazo wenda ntabwo mbizi ukabavuga ngo urwo rurimi ndarugaruye kubera inyungu n'indonke ngiye kuvanamo bwa nepimaki
erega sinzi bigombera ubwenge bungana gute kumva ko niba bari bafashe icyemezo cy'uko icyongereza cyinjira mu ndimi zigishwa mu gihugu ntabwo byanze ariko twebwe muri aranisi twemera ko kuza gukoresha igifaransa n'icyongereza bizaba ari avantage ku Rwanda bizatuma duhahira mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika bivuga igifaransa kandi bitume tunahahira mu bihugu bivuga icyongereza mu burasirazuba donc intere nuko igifaransa kizigwa neza n'icyongereza kikigwa neza umwana akarangiza azi kuvuga izo ndimi neza umwana akarangiza ari bilingue kandi avuga n'ikinyarwanda ibyo yewe n'abangombwa n'igiswahili bakiga ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye ku muntu ukunda igihugu ku bantu n'amasaha ajya bakwemera bakayongera ariko izo ndimi zombi zikigwa naho byo kuvuga wenda uko igifaransa cyagiye nibyavi nibyo Kagame yumva ko ari we gihugu we na familiye ni we gihugu yaje nta gifaransa yumva donko kubera ko ari igihugu cyose kigomba kwiga icyongereza donko byo byarumvikanaga
yaravuze ati umuryango wa Francophone upfuye byane byanshimisha nicyo gifaransa kivuyeho byanezeza kandi yabigezeho yica presidentiel Rwanda abashyira mu magereza uyaravuga ati nafungura abaprofeseri nibafungura abaprofeseri bigishaga igifaransa bafungiye mu magereza yose yo mu Rwanda wajya kubyumva muri ya periode batakibana ukuntu abana bigaga muri za universite bajya kwandika tezi bakajya mu magereza icyo bitaga gucurisha
kudodesha yes ibyo rero yabigezeho sinzi impamvu rero ahindukiye nyuma ati ntabwo mbyanze ko igifaransa rwose kigaruka ariko bikwiye kugenda muri gahunda atari ukwirwa uyu munsi twahinduye ejo twahinduye abize mu cyongereza birapfuye abize mu gifaransa birapfuye ibyo bintu bagahora muri yo kubyina muzunga kugeza gihe nibafate gahunda ifatika cyangwa niba babe babyihore tuzabyikorera tuzigisha indimi zombi kandi neza abana bagire ireme ry'uburezi ku buryo bazashobora guhahira mu mpande zose z'isi icyongereza n'igifaransa rwose njye mbona ari bwo buryo bwiza kandi tukabikorana umutima ukunda w'abanyarwanda atari uguhimana umuntu ahimana gutari umuyobozi agahima abaturage bose yagakwiye kuyobora
urakoze cyane Epimate erega kuba inyungu zo kuba birenge ni nyinshi cyane ariko bitewe n'uko nyine iyo ushaka gusenya igihugu ushaka kwica nation wica abantu kwiga ndetse kari honorable Kabera wabitubwiraga honorable ndagusubije kuri mugoroba wanjye ko dukurikiye wenda aho uri mu makarito wigeze kuvuga ngo umbaza ngo abaminisitiri bangahe baba bayoboye minisiteri y'uburezi twarabaza tugera mu icumi zirenga hano ubwo uyu munsi nzi abaminisitiri bayoboye iriya minisiteri y'uburezi kumbwira ko nta veni u Rwanda rufite kuko edikasiyo yapfuye uyu munsi minisiteri y'uburezi muyirebe uko iteye ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma Abdulkarim kuri iyi nkuru mu magambo yanjye ku minota iraturangiranye dusoze twavugaga ku burezi abafaransa baraje bazanye ku mafaranga n'ishoramari nibyo barashishikariza abanyarwanda kwiga igifaransa ku bwinshi bakabwira ko ururimi rwiza rukoreshwa ku isi ariko dusubije amaso inyuma muri iyi myaka irenga cumi n'ingahe ishize ni ururimi rubi rw'abateguye jenoside ni ururimi rw'abajenosideri muri iyo politike yakoreshejwe igacurangwa ikaririmbwa usobanura ute ko wavukije abantu amahirwe bagize bari bafite umunambe muri urwo rurimi n'abarwigaga bakagira ipfunwe bakavuga ati turarwanzura ruzinutse uzagaruka tuvuga uti mu rwige ku bwinshi ni ururimi rwiza bitewe n'inyungu zirimo hagati uyu munsi u Rwanda afitanye umubano uyu munsi n'abafaransa Kagame arakora sekirite y'abafaransa interseke muri Cadet de la Bordeaux mu makompanyi y'abafaransa Kagame nabonye ngo agiye kujya muri Jamaica arababwira ati se agiye gushaka isoko ry'urumogi byose birashoboka rega dufite umuperezida umeze nk'umukomisiyoneri uraseka agiye kujya muri Jamaica for the first time Jamaica narindi ejo bundi wenda ntabwo ndibivuga narindi ejo bundi ni igihugu gikennye cyane kuruta n'u Rwanda iyo ugeze kuri aeroporo yawe ukagera muri downtown yawe uribaza uti se ndi ku kimicanga ndimajina ahantu habi habaho ariko ambiyansi iba muri kiriya gihugu my friend ambiyansi haba ntabwo ushaka gutaha Kagame ngo azakoreho urugendo rwa mbere ejo bundi ashobora kuba agiye gushaka isoko ry'urumogi kundi rwo kambere rucuruzwayo hariya mbere twakomeza
Serije Jamaica ubanza uzi neza yuko ari bari abantu baho naho ubwaho hari abantu batwaraga abaslaves abacakara bavanaga muri Afurika nibo bayigize so nibo bahingaga ibisheke bivamo amasukari bahingaga ibiki byose bagaburira bino bihugu byaje gukira biturutse ku bintu nk'ibyo ngibyo so abo batwaraga aho ngaho muri ubwo buce bwose buriya babaga ari abanyafurika bene wacu bibaga muri Afurika yose bagurishijwe n'abami icyo gihe bari bameze nk'uko ubona Kagame arimo guha abafaransa arimo kugurisha u Rwanda aruha abanyamahanga niko byari bimeze icyo gihe nuko ubu ngubu abantu batarabisobanukirwa ariko imbere mu mateka azaza niba abazajya kwandika amateka bazaba babona ibyabaye igihe cya slavery ya kera babone n'ibirimo kubaho ubungubu wa perezida bamwe uzabona Kagame ko atazaba muri babandi haba bami bahaga imbunda na n'inderwamo n'ibikomo byo kwambara intuza inigi nibiki
n'amasabune n'udukiro
bagatanga birabura Kagame rero nawe bamwubakira amahoteli we bakanamushimisha bakamuha intuza bakamuha izo private jet bakamukingira ikibaba akagurisha abanyarwanda niko bimeze nta kundi abasirikare igihugu igisirikare cyakaba yari igisirikare cy'igihugu kigahinduka askari cyangwa se security ntuza abacunga ibigo by'abafaransa cyangwa abakorera abafaransa ubugaragu kuko abasirikare b'abafaransa bo ntibashobora kuza kubikora ni ibintu biri complicated cyane ariko umuntu ashatse kubishishoza yahita bibona agerageje gutekereza deepa bya bintu tuvuga tuti abantu batagize intege nke zo gutekereza bagatekereza cyane bahita babona yuko Kagame arimo gukorera aba bagashaka buhake kugira ngo bagurishe ibihugu byacu cyangwa se imari y'umwimerere wacu nyafurika. Serge, ku byo muvuye kuvuga ndashaka nkubwire ngo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1998 Kagame yategetse yuko igifaransa abana bose bari muri université bagomba kukiga abana baranga sinzi yuko abenshi ubanza barahuye nabo muri Amerika aho ngaho
nturanye nabo benshi bahunze muri iyo nkubiri bari hano muri Leta Zunze Amerika.
Yes, barahunze rero bahungira muri Uganda irabafasha ko yumva gutategeka umuntu ngo yige ibintu cyane cyane amaze kugera muri université umutegeka ngo yige igifaransa ntabwo ari ubwa mbere abikoze mu 2006 raporo ya Bourget isohotse y'indege igifaransa itakirukana afunga ntuza ambasade aramwirukana afunga Carcio Center mbese biratomboka.
Bale we uvuze Carcio Center harumbaje tubazubaka Critérium Française cyangwa iriya
bazayubaka kuko
yarayubatse deja kumanwa Marco yarayitashye Perezida Macron yarayitashye ajya mu Rwanda.
Absolutely kuko barashaka amafaranga uribuka ibi wavuze byo kuvuga ngo ntuzi ipfuye francophone ipfuye ngo yakwishima
90 seconds.
Orlando ariwe wari perezida n'ejo bundi rero ntabwo ari kera cyane n'ejo bundi nka muri 2016 cyangwa na gatanu imbwa yabivugaga cyangwa 14 ibari kera cyane ntabwo ari kera cyane rero n'ibi ngibi agize icyaba abafaransa bakagira batya nabyo yakongera akabikinga.
Kuri ruhande kandi umuyobozi w'iki kigo ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa Madame Louise Mushikiwabo basinyanye na Minisitiri w'Uburezi Dr. Valentino Maria.
My question is English spoken literacy is one of the biggest challenges we find in the workplace. My question was what are we doing as a country or what can we do better to improve our youth that are coming out of universities with very poor English spoken skills?
One we have talked about so many times. The Minister of Education is here, Rabyumva. Ariko ni Kinyarwanda gifite ikibazo byose.
Nakivugaho gake ariko for sake of clarity I chose English as the language.
So hagati ya Minister of Education na Culture bakwiriye kudufasha by'uburezi indimi ziragoye cyane ariko
10 seconds
ari nagira nkumvise nyine ukuntu byari bitangiye kugenda avuga ururimi nyine yavuga ati izo ndimi tugomba kuzemera tuzigarura n'ejo bundi mwaka 2018-2019 nibwo yatangiye kugenda agarura avuga ati izo ndimi turazikeneye bitewe na dire z'amafaranga barimo n'abafaransa.
Yes Serge urabona uretse kuba ari umuja ni n'indaya ariko noneho kuba yashyiraho ubudikiteta rero n'umudikiteta udatekereza cyane akaba uko yabyutse ariko agira ni nk'uko ubona ahindura abaminisita be
icyo nashaka kandi ndakibonye
niko hindaniye
igishakuye muri ubwo rugendo niki gihugu cy'Ubwongereza gitekereza mu gucana umubano kugwana n'igihugu cy'Ufaransa. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko urwo rugendo yari amaze amezi abiri aruzi akaba yanarwishimiye. Asobanura ko yasobanuriye Ubwongereza ibyerekeranye no gucana umubano k'u Rwanda n'Ubufaransa uko igihugu cy'Ubwongereza cyabyakiriye, akaba atari ikibazo cye icyamurebaga gusa ngo ni ugusobanura Perezida Paul Kagame.
Ibyo twaganiraga muri rusange bijyanye n'ibyabaye hagati yacu n'Abafaransa yanabasobanuriraga ibyabaye n'icyatumye biba bakabyumva, gusa ntabwo nabifuzagamo no kumenya icyo babitekereza kuko nta nubwo njye numva bibareba. Bikaba nk'ibyaba Abanyafurika abantu nyine babanza no kujya gukora ikintu bakabanza bagatelefona kubaza ntabwo ari byegereye.
Mu kiganiro Perezida w'u Rwanda yagiranye n'abanyamakuru, umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wahagaritswe yagarutsweho cyane n'abanyamakuru. Banerekanye impungenge z'uko u Rwanda rwakurwa mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Perezida Kagame akaba yabivuze muri aya magambo:
kuri njye rwose ururimi rwanjye n'urunyafurika bya francophone byinshi n'ukuri wo munyine gusanye hagira ikivamo kizima kikavamo bitashobotse ntibishobotse, ntabwo bintera umwanya rwose nk'abantu benshi kubabiza bigize ingaruka nakwishima ifunze ikavaho ikomeje ikabaho byose ni kimwe kuri njye.
Impungenge kandi ziterwa n'uwo mubano muke w'u Rwanda n'Ubufaransa abanyamakuru bagaragaje ko bitoroshye.
Ari uramwumva uwo muntu
sasa rero urumva pimiranye umuntu w'umuperezida w'igihugu avuga ati njye ntacyo bimbwiye kimenyesha ntabwo azi akamaro k'indimi. Serije aho niho hari ikibazo, izwo ni wo bakubwira ngo u Rwanda rwaragendesheje
ngo bipfuye bikavaho njye nakwishima.
Ariko uretse no kwishima aravuga ngo ntacyo bimubwiye, ikimenyesha urumva yuko uburezi ntacyo bumubwiye kuko indimi nazo ziri pati y'uburezi. Ariko uretse n'ibyo ngibyo, mu gihugu kivuga ngo cyateye imbere kugira abantu bazi indimi biragufasha. Niwe urimo kuvuga ngo urashaka ngo ushyire imbere tourism, ngo ushyire imbere service. Mu gihe ushyize imbere ibi bintu, izi ndimi zirakenewe kugira ngo ushobore kuzana abantu b'ingeri zose. Ariko nibyo ubonera yuko bino bintu kuyoborwa n'umuntu w'injiji ni ibintu bibi cyane, umuntu uzi ubwenge bwo kwica gusa n'ubucakura bwo kwiba. Serije ni ikibazo u Rwanda rwaragendesheje. So ku byerekeye iby'Igifaransa rero nakubwiraga mu 2006 arabyiruka nasenya buri kintu cyose mbese birarangira. Wibaza mu myaka umunani yari ishize birukanye abana b'Abanyarwanda, abana barahunga babona ubuhunzi bamwe batwaye Amerika, harimo na mushiki wa kabare we yagiye Norway, abandi bajya za Sweden, abandi bajya hehe, mbese barabarirokatinga kuko u Rwanda rwashango rurahige muri Uganda rugiye kubazana ku mbaraga. Banasaba na Perezida Museveni ngo abatanga, aravuga ati ntabwo byabaho ntabwo umwana yaguhungiraho ngo umutange. Ibyo birarangiye none ubu ngubu nyine bamaze kugira ibyo, urabyumva yuko bivuga mu 2006 koko baramutumiye ahangaha kuko urabona bano nabo babarwanira yuko babona agahugu kaza. Nibwo urugendo rwo gutangira kujya muri East African Community rwagiyeho, ajya muri East African Community bivamo ajya muri atangira ibya CHOGM mu 2007, aba entitled batangira gusaba yuko yajya muri Commonwealth. 2007 ziko CHOGM yabereye muri Uganda, agiye urambwira bati giye ntikiragera. 2008 oya nturagera, hari ibintu tarakora byiza. 2009 rero nibwo bamwemeraga, ariko bemerera u Rwanda bavuga ngo indangagaciro za CHOGM ntago bazifite, n'ubu ntazaragira. Uretse yuko twebwe nk'abanyarwanda twishimaga yuko kandi n'ubu twishimiye yuko turi muri Commonwealth, tutekereza yuko Commonwealth izakoresha diplomasi yayo n'imbaraga zayo kugira ngo yigishe ubuyobozi bw'u Rwanda ukuntu ubundi ndangagaciro zimera za demokarasi, kuko Commonwealth ni byo ishyira imbere. UK irata ivuga yuko ariyo nyina waza demokarasi. twari tuzi ruko bazi Commonwealth izabishingira ryo kwiga demokarasi kuko baranabitanga ariko n'ibindi bungukiramo yuri mu rugaga nk'uru rwa Commonwealth kubera batanga amashuri y'ubusa hari abana bigi basponsoringa bubusa hari ubucuruzi bagufasha hari biki hari ibintu igihugu cyakabaye cyungukiramo ariko ubu arasimbutse agiye mu Faransa Commonwealth barimo kumureba kandi ubu ngubu nabo nuko barangariye kuri Ukraine ariko ubundi bari mu ntambara zabo z'ubucuruzi kuko UK yavuye muri European Union ubu Faransa basho ngo bukoresha European Union bwistaging nibyo irimo kubona nk'u Rwanda biri wabona Kagame arimo kwiruka nkajya mu Faransa ajya muri European Union bashango bamuhindure umusirikare uzajya barwanira intambara za European Union particularly ubu Faransa hari ikibazo rero amaze kwanduranya muri Amerika baramubona nka ntuza baramubona nk'umuntu utubahiriza uburenganzira bwa muntu wabubanza wabonye na raporo ya Amerika yongeye gusohoka ya State Department imuvuga yuko atubahiriza uburenganzira bwa muntu bari mu rwego rwo gutangira kumufatira ibyemezo na hano bamereye nabi nubwo bamuhaye agahenge kubera cyoga bamereye nabi hence impamvu wabonye gusinge batinze kumuha none we arasimbutse agiye ku Bufaransa Ubufaransa nabwo butireka tukuvanire iby'indege tube tubishyize mu kabati we tukugire umunsi wongeye kwihindura tuzabigarure cyangwa umunsi wamaze gukoresha tuzabigarure so ni wibuke bya bindi yavugaga uhumbise n'ubu yabivuze ati ntago meze nk'abantu ujya gusobanura yiba adasobanura kwa karenge ke katakiva mu Bufaransa katakiva kwa makuru abagiye kumusobanura no kumusaba imbabazi kwa katakiva muri European Union ubundi ko kajyaga muri Amerika bikugaragariza rero yuko ibyo avuga Kagame avuga ibi ariko amenyesha ibindi w'ibyo akora ibyo akora cyangwa abiseka abandi muntu bo babikora kandi ari ubikora niyo mpamvu nk'ubu ngubu serije we n'utera ubwoba akarere n'abanyarwanda ariko agashaka kuvuga ngo nk'uru banyarwanda nirwo ritera ubwoba ibi bintu abanyarwanda bakwiriye kubira bakandastaninga mu cyongereza ibyo bita reverse psychology ariko ku byerekeye rero ibi byo kwiga igifaransa ku bwanjye nta ndwara n'igifaransa gusa n'igisipanyoro bakige n'igiki babyige kugira ngo abanyarwanda bashobore kugira isoko ahantu babona ubuzima muri za UN babona ubuzima muri no muri African Union ahantu hose bagende babona ubuzima kubera ururimi baba bazi birafasha cyane ariko ikibazo ntago Kagame azabibaha akora kubwira ati nge ntacyo bimbwiye bishaka umuntu uzi akamaro kabyo kugira ngo bikore urakoze cyane Serge
urakoze cyane reka dusore zanga kuri mugoroba mbashimire Epimake mu masaha 30 hari icyo ushaka gusorezaho mbere yuko dutandukana
icyo nsorezaho ni ukubwira abanyarwanda ko ubuyobozi twarabasobanuye igihe kirekire biragaragara ko ntacyo bazageza ku Banyarwanda abanyarwanda nibahaguruke birwaneho baze batugane dukoreshe uko dushoboye tuvaneho ubuyobozi bubi dushyireho ubuyobozi bushobora kuzanira amahoro ubumwe n'ubwisanzure buri munyarwanda wese numva aricyo
naharanirwa ntago ntawe yaguhera ku busa
murakoze cyane batangiranye ndo rero Comrade Ali Abdulkarimu Epimake namushobora n'abandi badukurikiye worldwide hirya no hino ku isi nababwira ni dukomeze duharanire uburenganzira bwacu duteze imbere ubwisanzure bw'umunyarwanda ihuriro nyarwanda niyo mizero rukumbi y'abanyarwanda ni twebwe rero turi ku rugamba amacumu duterwa tuyizibukire ariko dukomeze urugamba rwo guhubura umunyarwanda mwakoze cyane mwese twabanye nababwira ni itoro cyiza ko buracyayi iwanyu toro kirakiza ko buracyeye iwanyu amasaha arakuze mujyaje mu ruhuke mujye kwikorera amakarito
n'ubwo twasiga mu Ramadhani nziza Serge ntiwibagirwe
ubwo ku
kwibagirwa Ramadhani nziza ari
cyane mwakoze cyane
ubwo nyine nikujya ndeka kuri muceri ntahita njya gukomanga aho muri hirya no hino
uzagiza ku ifutari idaka ubu ngubu nanjye ngiye kurya idaka kwa nyuma nsibe nyine
Yes, nuko yamba tuwa kumugoroba sa 11 cyangwa 12 zo barigiye.
Ubu hanyuma y'ukweza bona bino byose bizabyagiza kugira ngo ndi fit cyane nzangira six pack.
Ndiye akazi mwambara yakazi mwambara ikomukira mu gisibo.
Oya ni kanzu nyine.
Kanzu ni gira te mu idindi.
Hari saruni bambara ahubwo cyakikoyi bambara cyo munda. Urashaka nkikwambarire nzaza nkikwambarire next week.
Ndiye gushaka ushaka muhajya tsakindo desherede zaje nyambaje kuri umuceri
hagataho no kwihanganisha abayisilamu bo mu Rwanda babujije hazani ubujumvikana muri iki gisibo ntagira abayoni
kato bikomeje last Friday munyemere dusore zanga rero mwese mwakoze igitoro cyiza mwese bagiye kuryama ijoro ryiza tuzakomeza ubutaha na rero dushoreje mwamikaze kuraditahuka dushimire abatuganije kuri mugoroba dushimye abo twavanye abatanze ibitekerezo kuri YouTube mwaganye bihaje sinabonye umwanya wo gusubiramo amaso ariko mwaganye byinshi cyane tuzakomeza kuwa mbere aida wenda ni kabagema cyangwa ngiye wari ku mujye mureba gahunda za radio kuri YouTube no kuri Facebook muze tukomeze tuganire mwakoze cyane mwese ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turakunda kuri radio kuri Facebook ndayizeye naho ubutaha.